Masithobe intloko zethu ngoku ukwenzela ithutyana lomthandazo.
Most gracious Father, we thank thee this morning for this privilege.
Bawo thandeka kakhulu, siyakubulela ngale ntsasa ngeli qhamu lokuba lapha kule holo sijongene nesiphumo semini. Kodwa asazi ukuba isiphathele ntoni na imini, kodwa siyamazi uphethe imini.
So we pray that
ngoko siyathandaza ukuba lo uphethe unamhlanje nengomso nalo lonke iphakade asisikelele namhlanje njengokuba sihlangene sonke egameni lakhe ukuze sibe nokwazi ngcono indlela esinokuphila ngayo ukuze simkhonze. Le injongo yethu ezeleyo bawo uThixo wazi iintliziyo zethu, uyazi bawo kukuyinyaniso. Sizinikela kuwe kunye nexesha elisezayo lolu suku ukuze sisebenzele wena egameni likaYesu Kristu. Amen. Ningahlala phansi.
Here's another one.
Nas esi kotani kusasa nje abaphulaphula abonakalayo kananjalo nabaphulaphula abangabonakaliyo kwisizwe sonke apho sinxibelene khona nabo ngale ntsasa.
This gives me a great privilege to come here.
Oku kundinika ithamo elikhulu lokuza apha ndithethe ngale ntsasa ngale ngongoma iphilileyo kubaphulaphula ababonakalayo ngenene into ebudida kancinane ngoba kukho imidiyadiya nje phambi kwam ukuze kufuneke ndithethe ndibhekise ngasekunene nangasekhohlo. Kubaphulaphula abangabonakaliyo ubukhulu beholo bungasekunene kwam ukuze kubekho iholo yokuthamba ngasekunxele kwam kwaye ndimi emgangathweni kukho imidiyadiya evulwe phakathi yenze isandla sam sokunene nesandla sokhohlo kwaye ndiyaphuphuma ngale ntsasa kwiholo yonke nakwiholo yokuthambela nasenkonzweni ngokunjalo inkonzo esezantsi kwa-8th ne-10th Street nakwindawo ekuphuphumayo kuzo. Unxibelelwano lomnxeba luyawuthabatha luwuhlise luwuse kwezinye iindawo. Sibe nexesha elimnandi kakhulu enkosini kwaye siphantsi kokulindela okukhulu malunga ngale nkonzo kusasa nje.
And now tonight being kwaye ngokuhlwa nje ilithuba lokuvala lemvuselelo yeentsuku ezine
kuba ngenene simema wonke ubani onokuba nako ubabe lapha sithembe ukuba inkosi iya kusinika uvuthondaba olukhulu ngokuhlwa nje ukwenza into ethile engaqhelekanga ngokukhulu nganga ngokuba ibe nokuphilisa bonke abagulayo yenze izinto ezinkulu ehlala izenza esiphelweni.
And we're under kwaye
siphantsi kokulindela okukhulu malunga nolu rhatya. Abantu basekuhlaleni bayamenywa ngobubele wonke umntu yonke inkonzo yalo lonke ihlelo. Awumelwe nakuba ube ngumKristu. Sibiza ngokuqinisekileyo abone ukuba bangene bahlale phakathi kwethu kwaye senza konke okungcono esinokukwenza ukubafundisa ukuba intoni na indlela yenkosi ukuze sibe nokuphila. Ngoku ndiyathemba ukuba abaphulaphuli abazi ukuba phathuphathu kwaye ndithembe kuThixo ukuba andiba phathuphathu kuba ndibe nobusuku obunzima kakhulu ukubulaleka okukhulu kuba ndiyaqonda ukuba ezi zinto ndizithethayo ngale ntsasa ziyakubanjwa ngokuchasene nam ngomhla mgwebo kwaye andikhange ndibe nakulala kwaye ndiyazi ukuba ukuba ndizithethi ziyakubanjwa ngokuchasene nam ngomhla womgwebo. Ngoko oko kwenza ukuba kube nzima yinto ongenakuyicacisa. Engoku ngale ntsasa yiloo ngongoma ibalulekileyo sakuxoxa ngayo umtshato noqhawulo-mtshato kwaye isizathu sokuba ndibe ndiyenze yasisikolo secawe ukuze sibe nokuthetha ngayo sithabathe ixesha endaweni yokushumayela umyalezo ngayo yimfundiso ephuma esibhalweni kwaye ndifuna ukuyithetha loo nto ukubana uphina umlungiseleli okanye abalungiseleli nayiphina indawo ukuba elikhaseti lithela wela ezandleni zabo ukuba silikhuphile elikhaseti. Andazi ukuba liyakuthini na ibandla ngalo cela umzalwana Fred ukuba abonane nebhodi yenkonzo phambi kokuba akhuphe eli
khaseti.
Kwaye kuni bantu bakwisizwe sonke abanezishicileli mazwi ezikhoyo ncedani ngalikhuphe eli khaseti ngaphandle kokuba nive kumzalwana uSothman malunga nalo. Ngoku kwaye ukuba lithela yekwa laphuma kwaye nawuphina kubazalwana bam abangabalungiseleli okanye nawuphina umKristu nakuyiphina indawo oyakuthi angavumelani kwizinto endizithethileyo malunga nale ngongoma ndithemba ukuba awuyi kuyigxeka ukuba uyiqonde ngendlela endiyishumayela ngayo kulungile unelungelo lokwenza oko njengomlungiseleli njengomalusi kwaye ndiyayihlonipha nantoni na oyikholelwayo kwaye zimbini iimbono ezibalulekileyo ngale nto kwaye ukuba kukho imibuzo emibini phakathi kokuba kubekho omnye wayo omele ukuba nguchanekileyo okanye kube akukho ukuchanekileyo kuyo ngoko siza kuzama ukukhangela kwilizwi likathixo ngale ntsasa kulungeleliso loo nto ukuba ngumbuzo webhayibhile ibhayibhile ngokuqinisekileyo inayo impendulo kuwo kwaye ngoku phambi nje kokuba sifumane ezi zinto siqalele ngongoma xela phambi kokuba ndithandazele ilizwi ndifuna ukuvakalisa kumntu ngamnye kuni ukuba ndinamakristu ingakumbi ukuba ndinqwenela ndifuna ukuba ndindithandazele ngale ntsasa nabo bonke abangaphandle baphulaphula abangabonakaliyo abaphulaphuleyo ngale ntsasa ndithandazeleni ngokuba ndifuna ukuthembeka ndinyaniseke ngoku siyaqonda ekwenzeni ezi ntetho umntu othile uba ngumntu omnye kuphela oya kubambelela kuloo nto njengokuba ibiphakathi kobomi nokufa baninzi kuni apha abaya kumka bekholwa kakade abaninzi benu mhlawumbi abasayi kukholwa kodwa ndiyazi kulungiselelo lwam baninzi abantu abeza kundiphulaphula baze baphulaphule oko ndikuthethayo besuka ngokuphandle bahleli apha ngale ntsasa kwizizwe zonke besuka kwiindawo ezininzi zezimanyeneyo ecanada nangaphesheya kwelwandle kwaye ungaqikelela ukuba oko ukubeka komjani ukubulaleka ukwazi uba indawo engunaphakade yakuphelela kuyo lo mntu isezandleni zakho kuba uya kubambelela koko ukuthethayo ngoko uthixo uya kundenza ndiphendule ngenxa yaloo nto kwaye ndifuna kusondela kule nto ngokunyaniseka nje kangangoko ndinokuba nako ngoku ndicela oodade bethu kwaye ndiwaguqule amanye amazwi am ukuze ndibe nokwathetha phambi kwabo ubhilli unawo engxoweni yakhe ngale ntsasa phaya phandle izinto ezithile ezingenakuthethwa phambi kwesihlwele esiqubeneyo nezithile endiya kuthi eneneni ndizithethe ze ninyamezele nizithathe njengezisukasuka kumzalwane wenu ngokona kungcono ndikwaziyo ungahlala kwiofisi kagqirha umphulaphule aze athethe amazwi acace kakhulu kuwe kwaye abanye benu manenekazi aselula namadoda aselula andifuni ukuba nifumane ukuqonda ungekuko ndifuna ukuba nikholwe ndihlale nje nizole kumbulani inyaniso imele ukukubhengezwa njengenyaniso kwaye ngoku ngaphandle kwamathandabuzo kuyakubakho abaninzi kuni abangasayi kuvumelana noko kuza kuthethwa kodwa ndifuna ukukuqondakalisa kuni ngebhayibhile ke ngoko ndiyakholwa ukuba niyawuhlonipha nje niphulaphule ngoko niyakuba nokuqonda ngcono ngokukulandela oko bendihleli ndikuthetha lonke ixesha ndiyakholwa ukuba oku kuya kucacisa kwaye ndiyathemba ukuba kuya kuba nakwenza njalo ngoku senokuthabatha ithuba elidana iyure enesiqingatha okanye ibe lithuba elide kunoko kule nto andazi ukuba iya kusithatha ithuba elingakanani na kwaye ngoku kwakhona ndingathanda ukuyithetha yokuba ngeli xesha ukuba ndisazi uba abantu bawabamba amazwi enu benza njalo umlungiseleli wabo kwaye kakade ndikhe ndanguye umlungiseleli kwaye bawabamba amazwi omlungiseleli kanye njengokungathi kukufa nokuphila bayabambelela kumazwi ompriste wabo kanye ngokungathi kuphakathi kokufa nobomi kwaye kakade umlungiseleli mhlawumbi ngako konke akwazi yokuba akwenze ufundisa abantu bakhe ngokuchanekileyo kanye njengokuba wafundiswayo kwisikolo sezakwalizwi akuthandabuzeki ukuba kanye oko umpriste ngokunjalo kwiinkolo ezahlukeneyo ezinabapriste kakade umlungiseleli neneni ungumbingeleli ngumthetheleli ngoko ukuba umbingeleli ko konke akufundisiweyo kweyakhe kwisikolo sezakwalizwi nakwiziko lemfundo ezakwalizwi loo ndoda ngobunzulu bokunyaniseka ixela kanye ngokuchanekileyo oko ifundisiweyo kulungile ngoko andinawo namava esikolo sezakwalizwi okanye amava eziko lemfundo ezakwalizwi ndingenanto ndiyichasileyo malunga nawo onke kodwa nobomi obungaqhelekanga kakhulu ndabizwa xa ndandiyinkwenkwe encinane nje kwaye ke kuloo nto yayikokubonakalayo umqondiso ovakalayo endawuni kwayo intsika yomlilo indanda etyholweni kwiminyaka esixhenxe ubudala kanye apha phezu kweutica pike utata wayesebenzela umnumzana u-H Watson osandula ukusweleka kutshanje kwaye nifundile kulaa ncwadi niyalazi elo bali waye kusukela ngelo xesha ezantsi phezu komlambo ngoko kwavela kwabonakala phambi kwabantu engoku kunomfanekiso owathatyathwayo ngamaxesha amaninzi ujinga phakathi ewashington DC njengomfanekiso ongenakukhutshelwa kwiholo yezenkolo yemifanekiso njengokuphela kobume bamandla angaphezu kwendalo obakha baqondakalaliswa ngokwezenzululwazi ukuba bufotiwe laa ntsika yomlilo inye ngokuchanekileyo ikhangeleka ngendlela enye nangayo yonke indlela leyayezisa usirayeli imkhupha iyiphutha ndiyakholwa ukuba inguyesu kristu ekwimoya omoya kubunyana bukathixo kuba wayebizwa ngokuba ngunyana womntu ekuzeni kwakhe kokuqala ngoku ubizwa ngokuba ngunyana kathixo kwimilleniyam iminyaka eliwaka yophumlo uya kuba ngunyana kadavide weza engunyana womntu umprofeti njengokuba kwakuthethwa ngayo ngoku ungunyana kathixo mandla ngaphezu kwendalo kwimilleniyam enkulu eyakuza uya kuba ngunyana kadavide ehleli etroneni kadavide njengokuba besazi bonke abafundi bebhayibhile ukuba elo lidinga elingcwele nothixo kudavide uya kuphakamisa unyana wakhe uba ahlale etroneni yakhe engoku ngendlela eyodwa kulungiselelo olungaqhelekanga ndibizwe ngayo yonke into okusukela ekubeni nguthixo ukuya kumtyholi kwaye oko njalo kuhlala kulolo hlobo nantso into eyathethwa ngulo bhishophu mkhulu webandla lamakatolika kum ngobunye busuku phaya ezantsi apho yayikhona ingxoxo owathi mzalwana ubranham uyohane umbhaptizi wazibonakalisa ngokucacileyo ezibhalweni njengokuba kwathethwayo ngumprofeti uisaya wathi ulungiselelo lwakho lubonakaliswe ngokucacileyo ebandleni wathi amaluthere asebhayibhileni wathi amaluthere amazi uluther amawisile amazi wesley kodwa kwenzeka ntoni ngabenkonzo yakwamoya wathi bazula esithubeni abazi uba mabayephi na ndaze ndathi mhlekazi ndiyakuthanda ukuyiva loo nto kwaungelo xesha apho umoya wathi wawela inenekazi elithile elingazange lindibone ngaphambili inkosikazi yakhe yathetha yaqondakalisa kwa ezo zinto ngokunyaniseka phambi kwalo myalezo ndiwuthetha kusasa nje andazi ndamxelela ndathi mhlekazi andinakuyithetha loo nto yinto enkulu kakhulu leyo ukuba ibe nokuthethwa kukhangeleka ngathi kunjalo inye into endiyaziyo kuba kukho into ethile emele kukwenzeka ngokuqinisekileyo zonke ezi zinto nje ziqondakalaliswe ngokwenzululwazi zaqondakalaliswa jikelele nasehlabathini jikelele azinakuba yintsomi nje yinyaniso mandithi ngokuvuma phambi kokuba ndithethe kuni kusasa nje andazi kwaye makubele kum ukuba ndenze nakuphina ukushukuma ndide ndive kuye lowo wathetha nam kwixesha elidlulileyo wandixelela ezi zinto ndikhumbule inkosi uyesu kristu akazange azikhombe njengonyana kathixo wathi ndithe ndinguye ndazalelwa le nto kanye njalo njalo kodwa akazange azikhombe yena kwaye ngoku yayintsika yomlilo leyo yakhokela abantwana bamasirayeli yayinkosi uyesu kristu ikwimoya omoya ndiyakholwa yiloo nto kulogoso waphuma kuthixo engoko xa wayesemhlabeni wathi ndaphuma kuthixo ndaye ndibuyela kuthixo ndiyayazi sonke loo nto waye emva kokufa kwakhe ukungcwatywa nokuvuka usawule wasetharso waye kwindlela yakhe sihla esiya edamasko ukuya kutshutshisa amakristu ngokuba ayefundisa izinto ezixhaseneyo noko babefundisiwe kwaye wayengumntu yomkhulu phantsi kogamaliyeli omnye wabona titshala baphambili balo mhla kwisikolo sabo kwiziko lemfundo ezakwalizwi labo indoda ebalulekileyo kwaye ebambe isikhundla enkonzweni kwakulapho ke apho kwakukhanya kukhulu intsika yomlilo kwakhona apho yambetha yamwisa khona enzulwini yemini laze izwi lathi sawule sawule undithutshiselani na ngoku ukuba uyaqaphela xa upawulos usawule waphakamayo wathi nkosi ungubani na wena ngoku laa mfana elijuda ngokuqinisekileyo wayengenakubiza nantoni na ngaphandle kokuba ibe yinto ethile ngumqondiso kathixo wayengeke ayibize ngokuthi nkosi ngoko yayikwayiloo ntsika yomlilo inye njengokuba uyesu wathi ndiya kuthixo ndaphuma kuthixo kwaye ndibuyela kuthixo yayinguye lowo ebuyele kwimoya entsika yomlilo kwakhona wathi ndinguyesu omtshutshisayo wena wenzakala ukhaba imvivo nje kwaye siyaqonda ukuba xa umpostile upetros ezathi zanikelwa kuye izitshixo zokwakha ibandla sifumanisa ukuba wayesentolongweni yaze kwaloo ntsika yomlilo yangena iphumela kwiintsimbi ezikhuselayo yavula iingcango zentolongo yamthabatha yamkhupha upetros ngokungummangaliso nangaphandle kokuphazamisa onogada womb, ingu Yesu Kristu, isekwa nguye izolo, na mhlanje nangona phakade. Kwaye ngoko uyakuhlala uyazi nantoni na ngobume bayo, nantoni na yaziwa ngobume bayo, isikhamo esithweleyo. Kwaye ndiyanicela ukuba nikhangele ukuba luhlobo lunina lwesikhamo okusithwalayo, oku kukhanya, kunguThixo. Ngoba kwahlala kuyela njalo elizwi likaThixo ukuze kuqondakalise elizwi likaThixo, ukushumayela elizwi likaThixo, kwaye uThixo uqondakalisa elo lizwi ngokubonakalayo phambi kwenu. Kumele ukuba kukho into ethile ekuxhasayo. Abantu bandize ngokuba ndingumprofeti, andizibizi ngokuba ndingumprofeti, ngokuba makube le ukuthetha oko. Kodwa ndinako ukuthi ndingayithetha le, kuba iNkosi indenze ndabona izinto okwangaphambili, ndiyandixelela izinto ezenzekileyo eziyakwenzeka, ezenzekayo. Kwaye akukhona ixesha elinye kwakhe kwasilela ngayo oko kumashumi amawaka amaxesha. Yonke into athe yakwenzeka yenzekile. Iyayazi sonke loo nto. Ukuba kukho umntu kwabaphulaphula obonakalayo ngale ntsasa okanye naphi na onokuthi ngexesha elinye yasilela, usenkululekweni yokuba aphakame ame ayithethe loo nto. Kodwa ukuba wonke umntu uyazi uba lonke ixesha kumawaka amaxesha yahlala inyanise ngokugqibeleleyo, yithi amen. Yabona ngoko oko kumelwe ukuba kube into enye kwihlabathi jikelele. Kukho into ethile esele iza kwenzeka. UThixo akakhe azithumele ezi zinto ngaphandle kokuba zibe zineenjongo ezijoliswe kuyo. Bendicinga nje apho ndibeke apha imibhalwana yam.
I'm wearing this morning set of cufflinks.
Ukuba ndinxibe ngale ntsasa amaqhosha okuqhobosha. Kwaye abaninzi benu bakhe beva ngalo mdlali ibhanyabhanya uJane Russell. Kwaye unina ungowenkonzo kamoya uDenny Henry ungumzala wakhe, umzala wakhe osondeleyo, umntwana wodade ebonina. Wayengumbhaptizi, wayemi enkonzweni kwinkonzo yamadoda angosomashishini eLos Angeles eCalifornia kwiminyaka emibini eyadlulayo. Kwaye ndandisandula ukugqiba ukuthetha ngento ebalulekileyo enamandla enegunya ekwathi nkqu umveleli omnye wabaveleli jikelele be-Assemblies of God wehla weza iqongeni esuka phezulu emngqamekweni apho wayehlele khona, waze wathi andikholwa ukuba umzala uBranham ebeyinyanisile laa nto. Ndathi ndimelwe ukuba ndiyinyanisile mhlekazi, ingu-Itsho iNkosi. Kwaye ngoko yayimalunga nebandla kwesigaba sexesha. Kwaye kwathi malunga nelo xesha lo mfana ngusomashishini umntu akwabo uphesheya wayelapho ethabatha imifanekiso esenzela ukubona kude ngaloo ntsasa. Umntu akwabo ungongamele ezendlela kwisizwe eCalifornia. Kwaye uDenny Henry wahamba weza ngaphambili emva kokuba ivaliwe inkonzo phezulu eqongweni ngolu hlobo apho wayehleli khona amadoda onke. Wahamba wehla ukuzamndanga ngeengalo zakhe waze wathetha la mazwi, mzalwana uBranham, ndiyathemba ukuba oku akuvakali njengokuhlambelayo. Kodwa wathi oko kunekwenziwa isahluko sama-23 sesityhilelo, kube kukho ama-22 ezahluko kuphela kwisityhilelo. Wathi ndiyathemba ukuba oko akuvakali njengokuhlambelayo. Wathi nje ukuba athethe oko ngoku lo mfana wayengumbhaptisi engaziwi into malunga nezinto zamandla angaphezu kwendawo. And bambe ngeengalo zakhe waqalisa ukuthetha ngolwimi olungaziwayo. Wathi akugqiba ukuthetha ngolwimi olungaziwayo kwakho umfazi omsundu omkhulu ehleli kanye phambi kwam. Waphakama wathi oko akuselwe kutolikwa. Wathi ndivela eShreveport eLouisiana okanye eBaton Rouge eLouisiana. Wathi eso sisifrench esicacileyo. UVictor Leduc owayengumfrench naye ehleli apho phezulu wathi ngokuqinisekileyo ndingumfrench kwaye ezo ibisifrench esigqibeleleyo. Ndathi ndima umzuzu nje, wena bhala phantsi oko akuthethileyo, nawe ubhale phantsi oko akuthethileyo phambi kokuba nibe nento niyithethayo. Bhalani phantsi oko nikuthethileyo size sibone imibhalo yenu. Engoko omnye wabhala phantsi nomnye wabhala phantsi. Kwathi nkunezipumlisi zaziyinto enye. Engoko nje malunga nelo xesha apha besisa imibhalo yabo beyinyusa, umfana okhangelekayemhle enentloko egwangqa weza evela ngasemva apho kwakungekho ndawo yaneleyo kuye ukuba ahlale phantsi. Wayemipha emva weza ehamba esiza wathi umzuzu nje ndingathanda ukufaka umbhalo nam. Wathi ndiyitoliki yesifrench ye-UN izizwe ezimanyeneyo. Wathi ndingathanda ukushiya owam umbhalo. Kwaye nantsi into iyonke loo mibhalo mithathu into enye ngokuchanekileyo yesifrench. Nantsi ke indlela ifundeka ngayo. Le imibhalo yokuqala yathatyathwayo umbhalo othatyathwe ngqo lo ngumbhalo kaDenny ngokwakhe wawugcina epokothweni yakhe akade waya kufika kumadlulangosomashishini bamaKristu nanjalo njalo.
Because thou hast chosen the narrow path.
Indlela eyona inzima uhambe ngokuzikhethela kwakho. Unyule isigqibo esithanekileyo esisiso kwaye siyindlela yam. Ngenxa yesi sigqibo senziwe ngexesha inxenye enkulu yezulu ikulindele. Sesinjani kwanozuko isigqibo osenzileyo?
This in itself is oku ngokwako
koko kuyakunika kwenze kuba kwenzeke uloyiso olukhulu uthando olungcwele ngoku le ndoda yalisayina igama layo apha.
The above statement was interpreted by of Danny Henry prophesying
le ngxelo ingentla yatolikwa ngu yeka Danny Henry the prophet ngomzana uBrenham yanikwa ngamangqina amathathu kwikhefi eLos Angeles, eCalifornia. Ngoku ngulo mfana mnye wakhupha eso siprofeto engayazi into awayeyithetha obeseJerusalem malunga nenyanga edlulileyo. Waba nethamsanqa lokuya aphume angqengqe engcwabeni apho uYesu wafela khona wangcwatyelwa khona. Engoko ngelo thuba wayengqengqe apho wathi ngathi qatha engqondweni yakhe ngamandla kakhulu waze waqalisa ukulila. Wathi indlela ekuthe kwanzima ngayo kangako kumzalwana uBrenham ukumelana nehlabathi kunye nezinto nazo zonke iinkonzo njengokuba kwakhe kwathiwa ngomnye ngenxaxheba kaBilly Graham kwathiwa nako umbona uBilly Graham kuba zonke iinkonzo zimanyene ngokummela. Siyambona kodwa Robert iinkonzo zakwamoya. Kodwa singathini kuba nayo nantoni na xa ichasele noko abantu ebekufundisile uThixo ke uDeni into ayenzayo ngokuzonwabisa nje wenza amatye amancinane. Wahamba waya kutsho apho umnqamlezo ubekwe khona phantsi apho bebesithi umnqamlezo wawuhleli khona edwaleni. Wawungekho mntu kufutshane ngoko waphula iceba elincinane lelitye wazawufaka epokothweni yakhe ukwenzela ukuvela kwelinye ilizwe. Wabuyela ekhaya wandenzela iziqhobosho zokuqhobosha ezibini ngalo kwaye ngokumangalisayo wathi akuzenza zakhangeleka ngokungathi zihlathazelwe ligazi kwaye ngokuthe ngqo uphumela kuso ngasinye ukulandelelana uhamba ngokuthe ngqo umgama omncinane uphumela kuso zibini. Ngoku loo nto isenokuba nje yabona omnye umntu usenongayiqapheli kodwa kum yinto engqinelana nezinto endizikholelwayo ndikholwa ukuba yonke into inentsingiselo kuyo. Ke ngoku kwixesha nantona inkosi enayo ukuba le asiyo laa nto yaprofetha ngayo kaMalaki isahluko sesine kananjalo kaLuka isahluko shumanesitayi nezinye ezininzi izibhalo oko kuya kwenzeka kulo mhla wokugqibela ndingakhe ndikuthethe oku ekuvaleni kuthe kwandlala isiseko saloo ndoda xa iyakuthi ifike. Ngoko ndinombulelo kakhulu uThixo onamandla onke ukuba kulolo hlobo undivumele ukuba ndenze into ethile encinane kwimoya yam yokungabi namfundo ubonakalalisa umbulelo wam ngothando lwakhe kum uthando lwam kuye nothando lwethu ebantwini. Ngoko ke ngokunyaniseka sisondela kule ngongoma yomtshato onoqhawulo-mtshato wanga uThixo anganinceba kuthi sonke. Ke ngoku niphulaphulisise kwaye boodade ningaphakami niphume hlalani nizole nje umzuzwana bazalwana nenze kwaloo nto nani musani kumacima oomatshini benu apho ngaphandle oko kuzanga olunxibelelwano. Ningayenzi loo nto hlalani nje nizole kwimizuzu embalwa kude kugqitywe. Phulaphulisisani ukuba uvumelani bhala phantsi ezo zibhalo ndizisebenzisayo uze ngoko uzifundisise usemthandazweni phambi kokuba wenze isigqibo sakho. Thixo sincede njengokuba sizama ukuqala le ngongoma ngoku isenokubande noko andifuni ukuba ningxame konke nabathandi nje ixesha lenu thina sisonke sifundisise ilizwi likathixo ngokunyanisekileyo nangokucokisekileyo kangangoko saziyo ukulifundisisa.
Let's begin with St. Matthew, the 19th chapter, and beginning, I think, with the 8th verse.
Masiqale ngomateyu ongcwele isahluko seshumi elinethoba size siqalise ndiyacinga ngomqolo wesibhozo wesahluko seshumi elinethoba ndinqwenela ukuqalisa. Ndisenokuqalisa ngeyokuqala ndize ndifunde ndiyihle ukuya kweyesibhozo ivesi yesahluko seshumi elinethoba. Ngoku ukhumbule ezinto ndizithethayo zimelwe kukuphuma kwilizwi likaThixo ayinaba imbono eyeyam kuba eyam imbono ifana nje neyakhe nawuphina umntu kodwa kumelwe kukuba kube ukuqhubeka kunye nelizwi likaThixo. Khumbula uThixo uyigcina yonke into ikwinkqubekeko akaguquguquki Usekwa nguye izolo na mshante na ngona pagate.
You believe that?
Ni akolwa ilondo. Usekwa indo enye. Ngoku ndiza kufunda. Isahluko seshumi elinethoba.
And it came to pass that when Jesus had finished the Pharisees also came unto him, tempting him. Saying unto him, is it lawful for a man to
divorce his wife?
And he answered and said unto them, have you not read that he which made man in his image, made them male and female? And said, for this cause shall a man leave father and mother, and shall cleave to his wife, and they twain shall be one flesh. Therefore, they are no more twain, but one flesh. What therefore God has joined together, let not man put asunder. They said unto him, why did Moses then command to give a writing of divorce and put her away?
Ati kubo, uMoses ngenxa yobulukhuni bentliziyo zenu, wanivumela ukuba nibale abafazi benu.
But from the beginning,
ke ekuqalekeni bekungenjalo.
Now,
ngoku,
God help us. This scripture, this question,
esisibhalo, lo mbuzo, wajongana noYesu kwasekuqalekeni kanye kolungiselelo lwakhe.
And it confronted Moses.
Kwaye kwajongana noMoses kwasekuqalekeni kolungiselelo lwakhe.
It's a foremost question.
Umbuzo ongona uphambili. Ezinhliziyweni zamakholwa, umoni akakhathali.
But it's to believers because
kodwa kukumakholwa ngokuba ikholwa lizama ukwenza konke elikwaziyo ukuba lingenza njani na ukuphila ngendlela eyamkelekileyo kuThixo.
Therefore, if any question
malunga nalonto nawuphi na umbuzo uyavela ngonqulo ngoko umtshato noqhawulo mtshato uyavela.
Why? Because it is the cause of the original sin.
Ngokuba nguwo unobangela wesono sakuqala. Nako apho isono sakuqala khona. Kwaye naso isizathu sokuba ube uyavelisa lonke ixesha ngokuba ukokona kuqala kanye kwesono. Ngoku andiyiba naxesha lakucacisa zonke izinto, kodwa ndiyakuvuya ukuba ndinokuphendula incwadi yakho okanye nantoni na endinokuba nakho kuyo. Okanye sinazo iincwadi ezibhalwe malunga naloo nto nemibuzo emininzi kwanokusibe kumaphephandaba nezinto ezithile apha uqondakalalisa oku.
We know that
yes, ukuba yayingu Eva iapile awayemele ukuba walidla ngelithuba kwakungekho nangokwesibhalo oko.
Now they claim it was an apple.
Ngokuba banga ukuba yayi aprikoso.
It was neither one.
Yayingeyona iphina kwezo. Wakexeza. Loo nto yavelisa umntwana wokuqala wayengu Cain. Unyana ongokasathana kanye.
Or in him laid evil.
Kuba kuye kwakulele ububi. Abuzange buze ngo Abel. Unyana ka Satana yayingu Cain. Ndiyawazi umbuzo wakho ngoku. Efa wathi ndize unyana ngenkosi ikhanekile kanye loo nto. Ungathi abantu wayena mfazi ungcoleyo apha edolophini eyona ndoda imbi baba benosana lumele ukuthi luvele enkosini. Ngokuba uThixo unemithetho ayihlanganisileyo. Kwaye le mithetho njengokuphuma kwelanga. Ungabeka umntana nomeva kwintsimi elungileyo uyakukhula. Umelwe ukukhula ngokuba kungumthetho kaThixo. Xa imbewu ityaliwe imelwe ukukhula. Kwaye akukho nto inokukhulisa ubomi ingenguye uThixo ngokuba isebenza phantsi kwemithetho yakhe. Ngoko ke xa imbewu engendawo yatyalwayo esizalweni sikaEva yayimelwe ukuba ivelise ngokuba kungumthetho kaThixo wemveliso.
And it could do nothing else but bring it.
Akukho nto yayinokuyenza koko kukuyivelisa kwaye yayivela kuThixo kakade. Naso isizathu sokuba abantu bathi intsana ezincinane ngamanye amaxesha ezingazalwanga ngabazali abangamaKristu zilahlekile. Igazi likaYesu Kristu liyamkamakushela umntwana kwaye andikhathali nokuba azalwa kangakanani na nokuba azalwa ngokungcole kangakanani na. Yena imvana kaThixo ethabatha isizwe sono sehlabathi. Umntwana omncinane akakwazi ukuguquka ngokuba akukho nto amele ukuguqukela. Kwaye eso yayisisono sehlabathi sathathwa sasuthwa ngegazi likaKristu.
Babies go to heaven.
Intsana ziya ezulwini. Sisono sakuqala nasi sizathu sokuba kube kukho umbuzo malunga nalonto. Xa kuthe kwenzeka into enkulu engumangaliso sokuba kuThixo malunga nento yokuqala kuthiwani ngomtshato noqhawulo mtshato. Ngoku okoko kusengumbuzo phakathi kwabantu. Waye njengokuba kwakunguwo ngemihla kaYesu, njengokuba kwakunjalo ngemihla kaMoses, uhleli kunjalo, waye kunjalo ngaloo mhla umbuzo phakathi kwabantu. Ngokuba abantu bafuna ukwazi ukuba yintoni na inyaniso.
But where there is a question,
kodwa apho kukho umbuzo, kumelwe ukuba kubekho impendulo. Engoku ekubeni impendulo, njengokuba benditshilo ngaphambili kule veki, kumelwe ukuba kubekho impendulo echanekileyo. Kwaye uba sifumana impendulo kuyo nantoni na ize ibe ingeyonyaniso ngoko siyazi uba ibiyephosakeleyo kodwa ikho usengabuza ude umbuzo onguwo uphendulwe uba ufuna ukwazi inyaniso kwaye ngenxa yokuba lo ingumbuzo webhayibhile kumelwe kukuba nempendulo yebhayibhile kunjengokuba benditshilo uba bendifuna ukuya empuma kusasa nje kube okona kungcono ndikwaziyo ikofu ekuya kufanela ukuba ndifumane into ethile edlelweni ibe ithe ngqo empuma ndize ndiye empuma omnye umntu athi mzalwana uBranham naku empuma kusempuma ngokokuqonda kodwa kusemantla mpuma ndingadlula kanye kuloo nto bendiyikhangela ndingabuya ndisazi ukuba oko bekuphosakele ukuze kuba umntu othile uthe mzalwana uBranham bheka ngapha ngasekunene kwakho ngoku apho ngokokuqonda eneneni kusempuma kananjalo kodwa kusemzantsi mpuma ndingalahlekwa iloo nto bendikhangela yona ngokuba ndihambe ndadlula imida endlela ethe ngqo ngokuchanekileyo ngoku uba ke kunjalo sineembono ezinjini ezahlukeneyo ngomtshato noqhawulo mtshato kwaye ezo zezi enye yazo ithi ukuba indoda ingathatha kuphela kube kanye ngaphandle kokuba inkosikazi yayo iswelekile kwaye loo ngomnye wemibuzo kodwa uya ekulandeleni loo nto ungaya ekuyibaxeni aze ke ngoko olandelayo athi ow uba inkosikazi okanye umyeni noba nguphina othe wakrexeza noba nguphina ubo angaliwa kuze kutshatwe kwakhona uzifumana usekuyibaxeni ngaloo nto ngoko yabona uphakathi kokuba semzantsi mpuma okanye emntla mpuma sifuna impuma ngokuthe ngqo ungabaleka ubume ezibhalweni xa uthe waya ngapha uyabaleka ubume ezibhalweni xa uthe waya ngapha ya sifuna ukwazi ukuba kuphina apho isibhalo sihlangana nesibhalo khona size sazi uba yintona inyaniso malunga naloo nto mntu ngamnye uthabatha indlela eyahlukileyo aze asilele ukuvelisa impendulo echanekeyo kodwa nangoko kusamelwe kukubakho impendulo.
It's just like today. There's two great schools of
thought in the church. One of them is Calvinism. The other is Arminianism. And
we come to find out that the people who believe in grace
are the people who believe in grace. They
say, bless God, it don't hurt me. It doesn't hurt me to drink. I can do these things. I'm God even more
security.
Then we find out the other side of the link and they say, oh, I would like to ball
him out. Ndingathanda ukumkhupha inkani, ndingathanda ukumxelela ingqondo yam, kodwa ndingumKristu, ndimelwe ukuthi cwaka.
See, you find yourself.
Yabona, uzifumana kwindlela ezimbini ezahlukeneyo, kwaye akukho nanye kuzo ilungileyo.
Now that's hard to say.
Ngoku into enzima leyo ukuyithetha, kodwa iyinyaniso. Sizifumana sikwindlela ezimbini ezahlukeneyo, enye isiya kwelinye icala, enye kwelinye. Ngoku masifumane ukuba yintoni na inyaniso. Ngoku uphulaphula ubone ukuba kuvakala inento ayithetha yona kuwe ngokomzekelo uba ndingalungisela ukuya phesheya kolwandle kwaye ndiza kuthabatha usapho olulo lwam ndiyakubiza inkosikazi yam ize kum ndize ndithi siza kuwa ndiya phesheya kolwandle sithanda ngoku nali icala labangqongqo ngokomthetho ngoku nkosikazi yam ndiza kukubekela umthetho ukuba uthe wancokolisana yona iphina indoda ngelithuba ndingekhoyo ukubuya kwam ungumfazi owaliweyo wena kwaye andifuni uba uqhwebe amehlo andifuni uba uncokoliswe uyaqonda yim umyeni wakho uba uyenzile loo nto ndiza kukulahla kude ukubuya kwam ngoko yena uyeza ndibambe ngeqhina athi ndoda yam elungileyo ndifuna ukuxela into yabona Uba uthi waqhubela namehlo naye nawuphina umfazi okanye wakuba nawuphina umfazi okanye wancokolisana naye nawuphina umfazi yaba indoda yaliwayo ebuyeni kwakho ngoku ingaba likhaya lonwabileyo elo ngabangqongqo ngokomthetho abo lungile ngoku elinye icala leli lokuba ukuba ndiyaphesheya ndize ndenze impazamo ndiwele ndithi ngokukhangela ndizawuthabatha lo mfazi ndimkhuphe ngokulunge kwinkosikazi yam ayikhathali inkosikazi yam ithi ndiza kufumana le ndoda kulungile kubill akakhathali ukuba ndikhathali ngoko ukho ndonakele kum andimthandi ngokuko la mfazi waye ukuba akakhathali ukho ndonakele kuye uyinkosikazi yam andifuni ukuba enye indoda idlale ngaye uyinkosikazi yam ngoku indlela eyiyo yokukuthi kukho macala amabini kukho obunyaniso kodwa ingeyonyaniso ichanekileyo ngoku xa ndisiya phesheya ukuyenza le nto ilunge usapho lwam oluncinane luyahlanganisana ndawonye size sithandazelane ndize ndibanikele kuthixo baze bona bandinikele kuthixo size siza kwenza njalo siwelele phesheya kolwandle ndiye phesheya kolwandle ngoku ndiyazi ukuba uyandithanda ndimthembile kwaye ndiyamthanda undithembile okoko nje ndimthanda ngolo hlobo akahlupheki ngakuba ndingathabatha omnye umfazi ndimkhuphe okoko nje endithanda ngendlela eyiyo kuba akukho mfuneko yakuba mna ndicinge ngokuba nayiphi na enye indoda ingaphuma naye ngokuba uyinkosikazi yam kwaye ndiyamkholelwa ndiyakholwa ukuba ndingathi eneneni ndenze into ephosakeleyo ndenze impazamo ndize ndiphume nomnye umfazi othile ndize ndibuye ndivume isono kuye ndimxelele mini bendingazimisele kuyenza loo nto ndibambeke nje emgibeni nomfazi uvele nje wabaleka weza kum wandinqakula ngengalo waqalisa ukuthi nokuthi ndiyakholwa ukuba angaqonda ndiyakholwa ukuba andixolela ngenxa yaloo nto kodwa andinakuyenza nangaphantsi kwayiphina imeko ngokuba ndiyamthanda nakuba ebeya kundixolela andinakuyenza loo nto andisayi kumfisa buhlungu naphantsi kwayiphina imeko nakube ndisazi ukuba uya kundixolela ngenxa yoko andifuni ukumenza buhlungu kwaye nanto endlela kuyiyo ngothixo ukuba mna uthando oluyifilio olu luthando lobuntu uthando lobudlelane olunokwenza indoda izive ngolo hlobo malunga nenkosikazi yayo uthini ke ngothando lweyagabo igama lesigriki elithetha uthando olukathixo ungathini ukundenza ndenze into enjalo malunga noyesu kristu mna okoko nje ndifuna ukuyenza loo nto kusentliziyweni yam ukuyenza nokuba ndingathi okoko nje kusentliziyweni yam ukuyenza ndiyakuyenza ubungqongqo ngokomthetho abusayi kundivumela ndiyenze kungokuba bendisazi ukuba ndiyakugwetywa ngokuyenza kodwa inyaniso yenene malunga nayo kuxa uthando lukathixo lungena entliziyweni yakho ngokude ufune ukulenza nantso inyaniso malunga nalo nazo iimbono ezimbini ingabi ubungqongqo ngokomthetho okanye okunye okanye ubukhalvini kukoko kubini ngoku sifumanisa kwanamhlanje kananjalo kukho amahlelo emvaba awahlukeneyo amaninzi kukho ibandla lobukatolika ibandla lobuprotestanti kalinye kuwo lithi yindlela yabona sinayo indlela siyinyaniso kukho amawisile athi sinayo indlela amabhaptisi athi sinayo
inyaniso
kulungile kum okoko nje beziva ngolo hlobo akunjalo ngokuba uyesu wathi ndim inyaniso yabona ngoko ke njengokuba intumayelo yam yaphezulu ibinjalo ngokuba yena uyindawo apho uthixo abeke khona igama lakhe indawo yokuphela kwayo okunqula awungomkristu ngokuba ungumprotestanti awungomkristu ngokuba ungumkatolika awungomkristu ngokuba ngumwisile umbhaptizi okanye wenkonzo kamoya ungumkristu ngokuba ubhaptizele kuyesu kristu ngomoya oyingcwele hayi ngamanzi lunye ukholo inye inkosi lunye ubhaptizo lubhaptizo lomoya oyingcwele olo
Water baptism inducts you into a fellowship.
Ubhaptizo lwamanzi lungenisa kubudlelane, ubhaptizo lomoya oyingcwele lungenisa kuKristu. Nantso inyaniso. Nengcinga ezinjini kananjalo ngomthatha noqhawulo mthatha.
Now that our Lord has opened
Ngoku ekubeni inkosi yethu ityile imfihlelo ityune ngasikhangela izwi layo kuthi kule mihla yokugqibela. Ngoku abaninzi benu oku kusenokwasisigrike kuni kodwa ibandla lam liyaqonda. Ngantoni? Kwaye nayiva imibono nento eyenzekayo.
The question is a Bible question. We are in Bible.
Kwaye umbuzo ngumbuzo eBhayibhile. Simenyelwa apha ukukholwa ukuba kumelwe ukuba kubekho impendulo yenyaniso. Kuye yonke imfihlelo efihlweyo eyayifihlwe ukusukela ekusekweni kwehlabathi.
And the Bible prophesies and says that in this day these.
Kwaye iBhayibhile iprofetha isitsho ukuthi ngalo mhla ezimfihlelo ziyakwaziswa.
Revelation 10.
Izichilelo isahluko seshumi. ekuvakaleni kwesithunywa sesixhenxe isithunywa saselawodike iimfihlelo zikathixo ziyakwaziswa kwaye esi sisigaba sexesha sokugqibela esiyilawodike khangela yonke le mvuselelo iye yaqhubeka ishumi elinesihlanu leminyaka okanye ngaphezulu baza kwabi khona linye ihlelo lithe laphuma kuyo uluthe wabona imvuselelo kwaphuma ihlelo uwesley kwaphuma ihlelo ualexander campbell kwaphuma imvaba yehlelo nabo bonke abanye abakhulu ujohn smith njalo njalo amahlelo embaba umudi konke ukuhla kodwa apha kubekho into enye esiphelweni imvuselelo ithabatha kuphela malunga neminyaka emithathu kodwa le ihlela iqhubeka isithuba singaphezu kweshumi elinesihlanu eminyaka kwaye yakho nenye imvaba ethe yavela iphuma kuyo kuba eli lixesha lembewu akusekho khasi emva kokuba ikhasi elinye limkile yimbewu
God is ready if he isn't doing it now.
Uthixo sele elungele. Ukuba kayenzi ngokulonto, uza kubiza ibandla liye kwingqibelelo kwilizwi lakhe, uYesu Kristu.
Notice.
Aphela. Kumele ukuba kubekho impendulo kwindawo ethile ngenxa yokuba loo nto ifihlelo ishwine kasixhenxe kathixo amatywini asixhenxe. Bangathi abayiqondayo loo nto phakamisa isandla sakho masibone ndiyacinga ukuba abaninzi babo balibandla lethu elisuka phaya ekuhlaleni phulaphula ukuba kunjalo incwadi iza kuphuma kwakutshanje malunga naloo ngongoma sinazo incwadi esimalunga naloo nto ngoku uyesu umxholo wethu usimemela ukuba sibuyele ekuqalekeni ukuze sifumane impendulo eyinyani engokwesibhalo ngoku xa kweziwa kuyena le nto kwakukho izinto ezimbini ezazibonakala
The priest said to him, "Can a man
Ababingeleli bathi kuye, "Angamalana umuntu umfazi wakhe athathe omnye nangasiphina isizathu?"
And Jesus
Waze uYesu wathi, "Kwamngenjalo ekuqalekeni." Ngoko bathi bona, "UMoses wasivumela ukuba sibhale incwadi yokwahlukana, size simale nangasiphina isizathu abazofuna ngaso." Wathi, "Oko uMoses wakwenza ngenxa yokuba."
Let that straighten a while. Because of the hardness of your hearts.
Ndiyakuyeka lo mhiba okomzuzwana. Ngenxa yobulukhuni bentliziyo zenu. Kodwa ukusuka okanye ekuqalekeni kwakungenjalo.
The question.
Umbuzo. Umbuzo wanamhlanje njengoxolo lwehlabathi. Ingaba luzangezo politiko. Umanyano lwezizwe. Umanyano. Ndithi kuwe hayibo. Lwahlala lusilela kwaye luyakwenza njalo kwakhona.
But there remains a
Kodwa kusele impendulo yenyaniso kulombuzo ingaba luyabakho uxolo phezu komhlaba
Yes when sin
Ewe xa isono siyabe sisuswe phezu komhlaba luyakubakho uxolo Kodwa kude kubele lo xesha akuyi kubakho uxolo Isizwe siyavukelana nesinye isizwe nobukumkani buvukelana nobukumkani uThixo wanikisa ngonyango lwesono phulaphulisisa ngoku
God gave the remedy to rid sin off the earth.
UThixo wanikisa ngonyango lokususa isono emhlabeni. Kodwa abantu bomhlaba abayikulwamkela unyango lukaThixo. UThixo wasinika ubonelelo nendlela yokuthatha amakhosikazi ethu size sihlale nawo.
But man won't accept
Kodwa umuntu akafuni kulwamkela ubonelelo lukaThixo. Akasayikulwamkela ilizwi lakhe ngaloo nto.
Jesus said,
uYesu uyithethile le nto Kwaye oku kusikhumbuza ngamazwi akhe sisazi ukuba wathi yena amazulu nomhlaba ayakusilela adlule kodwa elam alingekhe umbuzo impendulo yenyaniso awathi uYesu afuna ukuba sibuyele khona kukubuyela emva ekuqalekeni ngoko apho kuya kuba kwiGenesis kuba igama uGenesis nelesahluko sembewu kuwo wonke umbuzo wasebhayibhileni kwaye uhlala njalo umele ukuba abuyele emva embewini ukuze ubone ukuba hlobo lunina lwembewu olusentsimini ukuze ufumanise ukuba isivuno sakho siya kuba yini na ngoku hlobo luni lwembewu oluhlwayelweyo igenesis isahluko sembewu singabuyela kwigenesis uyesu usingenisa kweso sibhalo ekuqalekeni ngoku ukhumbula ngoko kungexesha ekwaqala ngalo ukuqala ngaphambi koko yayili kunaphakade Ngoku umbuzo wethu apho ubuku kuthi aphela ukuba sibuyela ekuqalekeni ngoku musa kusilela koku kwaye naso isizathu sokuba ndifune ukuthetha ngokucotha kangaka ukuze abantu bangaphandle emnxebeni nokuze namakhasi ethu abe nokuyithetha ngokucacileyo ukuba uYesu wathi uyelane ekuqalekeni sasisinye kuphela isibini sayo nayiphina into phezu komhlaba.
There was one Adam, one Eve.
Kwakukho uAdam omnye, uEva omnye, babenxityelelaniswe nguThixo yedwa.
One female heart,
inye imazi yehashe, inye inkunzi. Sisinye isikwene nesimazi, inye inkunzi.
At the beginning, ekuqalekeni
njengokuba isitayele ukuba sibuyele khona kwakukho isibini esinye sayo nayiphina into.
Is that true?
Ngaba inyaniso leyo?
Then we find out that everything
ngoko simanisa ngoku ukuba yonke into ekuqalekeni yayihamba ngolungelelwano olugqibeleleyo nokuvisisana noThixo. Kwakungekho nto yayingekho ndaweni yayo, yonke into ezulwini sekulungelelwano. Zonke inkwenkwezi nobume bendalo iphela, izinto ezisondeleyo elangeni, yonke into ekulungelelwano ngokugqibeleleyo. Ukuba enye yazo ithe yashukuma ingaphazamisana nenkqubo iphela.
Now listen, do you see one interruption?
Phulaphula, uyayibona ukuphazamisa okunye kona inkqubo iphela.
Oku
xa abantu babehamba ngokuqhubeka noThixo ngendoda enye nomfazi, lo mfazi wona yaze loo nto yaphosa yonke inkqubo yasemhlabeni ecaleni ekuqhubekeni noThixo. Ngoko ke igama elinye elongezweyo kule ncwadi okanye igama elinye elisusiweyo kuyo luphosa uKristu ecaleni ekuqhubekeni noThixo. Liphosa ibandla ngaphandle ekuqhubekeni noThixo. Liphosa usapho ngaphandle ekuqhubekeni noThixo. Lonke ikholwa lingaphoswa ngaphandle ngokungamkeli lonke ilizwi likaThixo. Ngoko yayingumfazi owabanga ukwahlukana kwekhaya elithandekayo. Yayingeyo kerubi eyaphazamisana nomhlaba.
It was not Adam that chose.
Yayingengo Adam owalahla ikhaya phandle.
It was not anything else that drove the home out.
Yayingeyonanye enye into eyaphosa ikhaya phandle, yaphosa yonke into ngaphandle kokuqhubeka. Koko yayingumfazi uEva.
And it is here that the beginning that Jesus spoke. Lapha
kanye apho ekuqalekeni apho uYesu wathetha ngokwaphulwayo.
Jesus said at the beginning.
uYesu wathi ekuqalekeni uThixo wenza iduna elinye imazi enye kuhlobo ngalunye.
And now when this woman, not the female horse, not the female
waye ngoku xa lo mfazi hayi imazi yehashe hayi imazi yenja kodwa umfazi,
she broke the entire continuity.
Waphula yonke inkqubekeko yokusebenza kukaThixo phezu komhlaba waze waphosa yonke into ekufeni.
The woman, not the man.
Umfazi hayi indoda waphula umnqophiso.
She broke the covenant because why? She stepped across the borders of God.
Waphula umnqophiso ngokuba kutheni? Wathi cakatha ngaphaya kwemidaya elizwi likaThixo.
Now
ngoku ukuba waphula umnqobiso wakhe nomyeni wakhe, waphula umnqobiso wakhe noThixo. Ngoko ngokuba waphula umnqobiso noThixo, waphula nomyeni wakhe.
Kwaye
xa usaphula isithembiso sakho nomnqobiso kwilizwi likaThixo, loo nto ibange amalungu amaninzi kangaka emigqakho enkonzo. Kuba iqela lamadoda liye lahlangana lathi kulungile ibingathethi loo nto.
And it throws the whole
is the Lord iphosa lo mbutho kuphela phandle kwinqubekeko nelizwi. Asikholwa ilonto uThixo Jones wathi ibingenjalo. Kodwa okukho nje uThixo ethe injalo wathi yena alithi lonke ilizwi lomntu libe bubuxoki elam libe yinyaniso. Nako apho yaphula khona inkqubekeko.
Now
ngoku siyabona kuba ekubeni ukuqhubekela phambili kwaphulwe, ngoko umdla wobomi waphulwa.
Also the timeline was broken.
Ngokunjalo nomgca wexesha waphulwa, umnqobiso waphulwe, yonke into yadlakazeka.
What caused it? A woman.
Yintoni eyabanga oko? Umfazi. nanto into yaphula umnqophiso ngoku kuba ufuna kuyifunda loo nto ungayifunda kwiGenesis isahluko sesithathu.
Now it was then
ngoku kwakusemva koko apho indoda yathi yenziwa ukuba ibe nolawulo phezu komfazi ngelizwi likaThixo. Wayengasenguye ongolinganayo nayo, wayengolinganayo ngokwendalo. Kodwa wathi akwaphula ilizwi likaThixo, uThixo wenza indoda ukuba ibe ngumlawuli phezu kwakhe.
KwiGenesis
3:16 ukuba ufuna ukuyibhala, wayengasenguye olinganayo nendoda. Yayinguye umaphuli welizwi likaThixo. Awuboni yena umfazi ibandla apha ezantsi, umaphuli welizwi likaThixo waliphosa ngokupheleyo ngaphandle kwenkqubekeko. Waye yiloo nto eliyenzileyo ibandla laze laphosa ukufa kwasemoyeni phezu kwayo yonke into. Ngoku niyakuqonda ukuba kutheni na ndizigqibha ezi zinto njengokuba ndisenza. Nyaniso ezi zinyaniso zeBhayibhile.
Why did she do such a thing?
Aphela, kwakutheni ukuze enze into efana nale? Wayenokuthini lo uthandekayo mhle umfazi ogqibeleleyo? Ndakhe ndabona umfanekiso ngaxesha lithile, ndiyakholwa ukuba kwakuseGreece. Umzobo wazoba umfanekiso kaEva wawuye yona nto ikhangeleka imbi wakhe wayibona, oko kubonisa ukuba inokhangela into endina ingqondo yenyama. Kodwa wayengenjalo, wayemhle kuba wayengumfazi ogqibeleleyo, engumfazi ewonke.
Aphela,
kwakutheni ukuze enze into enje ekulomo iphakamileyo? Wayelapho kunye nendoda elingana nayo. Kodwa sonke siyazi ngoku ukuba walahlekelwa kukulingana kwakhe nendoda. Xa wathi wona, kwaye uThixo wathi indoda iya kukulawula ukusukela apha ukuya phambili. Ngoku sisibhalo eso. Ukuba uyafuna singasifunda, ndiyaninika izibhalo ukuze sonke ixesha ngenxa yolunxibelelwano olukhulu lukwisizwe jikelele ukuze ube nokuzifundela ngokwakho. Aphela, isizathu sokuba abe wenza loo nto, wafika njani usathana kuye? Ubusazi ukuba usathana wayesekulinganeni noThixo ngenye imini? Ngokuqinisekileyo wayenjalo, konke koko engenguye umdali. Wayeyinto yonke, wayemi ngasekunene kwaThixo emazulwini, ikerubhi enkulu ekhokelayo. Qaphela isizathu sokuba abe wenza le nto, wayengekho kwindalo yakuqala, akakho kwindalo yakuqala kaThixo, uyimveliso ephuma kwimveliso.
Ngoko ke ekuqalekeni,
njengoba uYesu abhekiselela khona, wayengeyiyo into edalweyo yasekuqalekeni kaThixo. Uyimveliso ephuma kwindoda xa uYesu abhekiselela ekuqalekeni. Kumbula, uAdam wayekuko kokubini ubudoda nobufazi kwindalo yakuqala emnye. Kodwa ngoko wahlulwa ngobambo. Qaphela, kodwa imveliso ephuma kwimveliso, kwaye qaphela nguye kuphela kuyo yonke indalo kaThixo, kuso sonke isilwanyana nakuyo nantona yenye, nguye kuphela owenziwa ngolu hlobo. Yonke enye imazi yayikho kwindalo yokuqala. Yonke enye imazi yayikho kwindalo yokuqala. Kodwa uEva wayengekho kwindalo yokuqala. Yabona, oku kwakumele ukwenziwa ngolo hlobo, siza kufika kuko emva komzuzwana. Qaphela, kule ndalo wayekuyo, hayi kwindalo yokuqala, koko imveliso ephuma kwimveliso. Kwaye kule ndalo kukho, ngoko andifuni ukunivisa buhlungu. Kodwa ndifuna ukunixela inyaniso, kwaye nihlale nje nizole niqhuba kakuhle. Akukho nto yenziwe ngoku ukuze ibe nokuqhatha njengomfazi onobuqhinga. Akunakuze kube khona ntona yenye, akukho nto yenziwe ngoku ukuze ibe lolo hlobo.
Also, There is nothing that can be so easily deceived as a woman. Now, the fall proves this statement to be true.
Amen.
The fall
is again.
She was not in
the original creation.
She was Adam. But not in a
kodwa
female
kubume bobufazi ngokwakhe ekuqalekeni waba yimveliso ephuma kwimveliso eyenziwayo.
Now there's nothing designed that can deceive
ngoku akubonto yenziweyo inokukhatha ize iqhathwe ngokulula njengomfazi.
There is nothing designed or can stoop as
a akubonto yenziweyo kanye inokuhla ibe phansi njengokuba enokwenza umfazi. Cinga ngoku. Akukho nto enziweyo kuyo yonke indalo enokuhla ibe phansi njengokuba enokwenza umfazi. Angayikhazula intliziyo yendoda ibe ngamasusu ngokulula kunayo nantona enye ekhoyo ehlabathini. Yinkosikazi yayo leyo. Mayithi ndelo nkosikazi ninane ithandekayo iqale ukujikeleza ithube nenye indoda. Khangela kuloo mfo ehlele apho nabantwana bakhe inyembe zisiwa emehlweni
ayo. She is designed that way. She is
yenzwe
to there is no hog,
akupo
no dog,
and
no
ja,
other animal
designed
after our
instinct.
She
can
stoop.
Now,
that is true.
Ngoku inyaniso leyo. Ngentonipho
kodadewethu. Ufuna
nje ukuba nikhangele.
No animal can be immoral.
Akupo silwanyana sinokuziphatha kakubi kangako.
You call the dog a slut.
Nibiza injango kubalixele kukazi. Umazi yenja. Nibiza inkunzi ihagu imazi. Kodwa ukuziphatha kwayo kusifinze mayine. Ukudlula abadlali ibhanye bhanye amaninzi base Hollywood.
That's how low she's designed to stoop.
Kuphantsi kangako apho yenzelwe ukuhla abe khona. Akangeke cinga njengale nto ngoku. Akukho nto ehlabathini eyenziweyo kwindalo kaThixo ekunokuziphatha kakubi ihle bephantsi kangako. Uthi yimamfo siza kufikelela kuloo nto. Umfazi umele kukuthi ewe. Qaphela akukho nto eyenziwe ngokuze ihle bephantsi kangako okanye ihle bephantsi kangako okanye ingcole ingenguye umfazi.
A hog can't do it.
Inja ayinakuyenza loo nto. Ihagu ayinakuyenza loo nto. Intaka ayinakuyenza loo nto. Akukho silwanyana siziphethe kakubi singena kuze senze njalo. Kuba asenziwanga ngoko kuze sibe njalo. Imazi yehagu ayinako ukuphatha kakubi. Imazi yenja ayinako ukuphatha kakubi. Imazi yentaka ayinako ukuphatha kakubi. Umfazi kuphela kwento enokwenza oko. Ngoku uyabona kwakuphina apho Satana wayakhona.
See?
Yabona kodwa nangoko usenako uye unokuvunyelwa ukuthi ewe okanye hayi. Yabona uxhomeke ubeni ufuna ukuzibambela ngeliphina icala. Yabona
now here we can see plainly the serpent seed where come in.
Ngoku apha singayibona ngokucacileyo imbewu yenyoka ukuba ingena phi na inye kuphela indawo yenokuya kuyo ukuba oko akukubethelele oku umntu uyimfama. Yabona kwanyanzeleka ukuba uze kuloo nto.
Notice the reason animals couldn't do it,
the men animals,
they were in the original creation.
That's the woman alone that had that reason. Now we're going back to the modern day. Just to bring down to the modern day in the New Testament.
She is designed the Lord with the Lord of the Lord.
A dog can.
She is designed
the Lord with the Lord of the Lord.
A dog can.
Inja ingeke waya ukona iphina enye imazi enokwenza njalo umfazi kuphela nje onokwenza oko.
A dog or any other animals
inja okanye nasiphina esifanyana sesinye kukanye ngonyaka naloo nto iyenzela intsana zayo ingeku kwangenxa yokuzonwabisa ngokuhlangana kwendoda nomfazi koko kungenxa intsana zayo.
The old shahog, the old slut dog, once a year
imazi endala yakho ikalekukazi elidala lemazi yenja kukanye ngonyaka lithuba elinye oko ikwenzela iintana zayo kodwa umfazi wenziwe ngokokuze naxesha nina enqwena.
Nezinto
ezithile ezihlatyiweyo zacinywa apha ngoku ningaziqikelela eziseleyo zazo. Inja ayingeke umfazi unako ndiyathemba kwamoya oyingcwele uyandityhilela eziseleyo zokucinileyo apha.
She is the only species
ukuphela kwesidalwa imazi yesidalwa eyenziwe yanhle kunenkunzi akho sidalwa sesinye phakathi kwayo nantoni na
all other creatures of God is beautiful males
zonke ezinye izidalwa zikathixo zinkunzi ezinhle njengakwizilwanyana iintaka njalo njalo kuhlala njalo iyinkunzi entle khangela kwixhama elikhulu elinkunzi neempondo ezintle ezikhulu sisidalwa esikhulu ngencinane imazi ethobekileyo khangela kumkhatyi omkhulu nazo zonke ezo ntsiba zawo zintle nesincinane esihuhlaza esimdaka khangela ezintakeni inkunzi nemazi kuba kutheni uba kube njalo kuzo zonke izidalwa zikathixo zonke izidalwa kwiduna lelona lihle phakathi kwegusha phakathi kwehagu phakathi kwamahashe phakathi kwayo nantoni nayenye kuhlala njalo iliduna elikhulu elilelihle
nasezintakeni
kodwa kuhlanga loluntu umfazi omhle hayi indoda ukuba injalo kukho into ethile engalunganga kokuxubana kwembewu kwindawo ethile ngokwasekuqalekeni lolo hlobo kuba yenzelwa ntoni loo nto ukuba kulukuhlwe ngayo umlungisi wakhe usathana usasebenza ngaye kananjalo kule mihla yokugqibela mandipheze okomzuzwana nje
Did you know ubuhle
ubusazi uba kwintshabalalo yokuqala kumazwe onke ehlabathini okanye kwihlabathi jikelele kwakungenxa yabafazi abahle xa oonyana bakathixo babona iintombi zabantu ukuba zazintle bazithabathela abafazi kuzo ngaba
kunjalo
ukhe waqaphela ukwanda kobuhle kwabafazi kulo mhla
endikhe
ndabona umfanekiso kaPearl O'Brien oyemelwe ukuba ungoyena mfazi umhle esizweni ngaxesha lithile akukho ntombazana isakhulayo kwesi sikolo onke nje angamdlula xa kusizi wakhe ubuhle ukwanda kobuhle babafazi kubonakalisa ixesha lokulukuhla funi napho ibandla lakhe lakhangele kanti lihle ngokungaphezulu kunoba linjalo namhlanje
Featuring great big fine buildings.
Yonke into ibonisa ngezikhulu izakhiwo ezikhulu ezihle nezigidi zoku nezigidi zokuya. Aniboni umfazi ukulukuhla.
Now, there's nothing
akukho nto inokuhla ibe phansi njengaye. Kwaye wenziwe ngokuze abe ngolukuhlayo.
And Satan is really working over today. Satan
usebenza ngenene kuye namhlanje kule mihla yokugqibela. Ngokuba nguye umlungisi wakhe.
I can prove that now to go right back at the beginning. Who started to work on her?
Ngayiqonda kalisa lonto ngoku ukubuyela kanye emva ekuqalekeni. Bani waqala ukusebenza ngaye nguAdam okanye nguSatan. NguThixo okanye uSatan. Yabona umlungisi wakhe lo.
It's her chief weapon.
Sisikhobo esinhloko sakhe sokuyisa amadoda ekungcoleni kwakhe. Ngokuba ngumfazi omhle angayidijela nakuyiphina indlela ayifunayo indoda. Mzalwana, asiyonje into engisoyizilobise lapha ezantsi enokufumana indoda. Mfazi omhle ohamba isihlanga esitrato ezibhida inxibe ngokungagqibekanga. Nanko into ethabatha, nanko umlukuhli kanye apho. Kwaye ungobulalayo ngaloo nto, ngokupheleleyo uyabulala. Usenokundibuza malunga noSathana ukuba ungumlungisi wakhe kodwa inyaniso leyo uSathana wamlungisa usayenza loo nto makhe ndikubonise into ethile esibhalweni fanele ukubuyisela esibhalweni uze ugqibe yakho imbono njengoko ujonge kuso namhlanje
uSathana
nguye obonisa olo hlobo lobuhle ukuba siyakuqaphela wayeyona intle kuzo zonke iingelosi ezisezulwini ngaba kunjalo
And he desired
Aye wanqwenela ukwenza izulu libe indawo enhle ngokuthekatha kunobukumkani bukhami kayeni ngaba kunjalo anandalo ukubonisa uba ukayini wayengunyana wakhe wanikela ngolonanqulo oluhle ezilom zesikelo zakhe ngeziqhamo neentyatyambo njalo njalo ngaba kunjalo sisihle isono sihle le nto siyibiza ngokuba bubuhle namhlanje kwaye isono siyaqhatha ngobuhle awuna uzokhangela kumfazi ohamba esihlanga esitrato uze mqale into esenhliziyweni yakhe yabona.
But I want to say these things to you to see why Satan is her design. It's exactly right.
Your
own son,
Cain.
Now,
she did so she could deceive the
Sabbath.
So it's beautiful.
Order of the Lord.
It's beautiful. So it can deceive red, fine, ungula umprophet uAmos ekunyukeni kwakhe wela ekhangela ezantsi esixekweni waze wasibona sinjengeHollywood yanamhlanje amehlo akhe amancinane ancineka phantsi kwezonwele ezingayibuseni kuye wahamba wehla abwenomyalezo wawugqabhuza kuloo ndawo wathi kwaloo thixo anibangabane mnqula yakunitshabalalisa njalo loo nto isono sihle bamfanekisa uyuda njengohlobo oluthile lomdala onxilileyo phantsi esitratweni kwindawo ethile nomlomo obhuza impukane kuwo njalo njalo njengoyuda. Uyuda wayemhle ummelele umlukuhli asingulomfo umele ukuba umlumkele utshane nawe asingomfo laa mlimi mdala ungena enxibe ovalolo omele ukuba umlumkela futhane inkosikazi yakho ngulowo unobuqokolo.
Sin is beautiful to the eyes
of
the
Lord.
God is not featured in that kind of beauty. Do you know that? God is featured in character. Beautiful character.
EBhayibhileni isayiso sohlomo mahlano nesithathu uba ufuna ukusibhala phansi eso sibhalo nemigca esibhalo ebhalwe ecaleni apha.
Isaiah 53. The Bible said of our Lord Jesus,
that there was no beauty that we should desire him.
And we hid it because our God is beautiful.
Is that right?
We desire him because he was so beautiful. He's probably a little fellow. He's so beautiful.
And he wasn't
desiring
to be a leader. He didn't look like a leader. Wayethetha ngentetho nje exhelekileyo yasesitratweni njalo njalo njengoba abantu basenza abantu abaphantsi ngengoke azange akhangeleke ngokungathi wayesifundiswa esithile esikhulu efundile emhle ezinxibe wonke nayo yonke into wayengumntu nje oqhelekileyo wawungeko buhle kuye bakuba simnqwenele wahamba wangena waphuma ebantwini lonke ixesha babengamazi uba wayengubani na. Wayengakhangeleki njengothixo ehamba apho into esasinokuyicinga ngokuba nguthixo kodwa kwayena wayenguye.
Did you notice when the Lord God said to Samuel,
wakhe waqaphela xa inkosi uthixo yathi kusamueli nyuka uye endlwini kayese uthambise omnye unyana bakhe abe ngukumkani ukuthabatha indawo kasawule ngoku abantu bakhetha usawule xa usamueli ngokupheleleyo wabaxelele ukuba bangayenzi loo nto. Wathi uthixo akafuni ukuba nibe nakumkani nguye ukumkani wenu waze wathi ndakhe ndathetha intoni nakuni egameni lenkosi yaze ayenzeka ndakhe ndanxiba imali nakuni okanye nantoni na yenye endiya kuphila ngayo bathi bona hayi awuzange usinxibe mali kwaye nantoni owayithethayo egameni lenkosi yenzeka kodwa sifuna ukumkani nakanjani na.
So they chose Saul.
Ngoko banyula usawule khangela into eyanyulwa lihlabathi khangela into eyanyulwa ngisrayeli
God's anointed.
Israel, umthandiswa kaThixo, anyula indoda inentloko ethe gqi emagxeni ayo nayiphina indoda esizweni ebalulekileyo enkulu entle umfo ekhangeleka yenomkhinta waye wahlala njalo engoba buyisela emva kodwa uthixo wathi ndizawuminyulela ukumkani ngokunyula kwam ngoko wathi Samuel andizukuxela kwangubani na kodwa nyuka uye phaya ungomnye onyana bakayese waye uyese inkosikazi yakhe nabobo bonke baphunguza bathi ewe unyana wethu ongoyena mdala nguye omkhulu omde indoda entle uyawukhangeleka ilunge kanye kwisisaba sokumkani ulumkile ufundile uyindoda entle ndiyazi uba uya kwangolungileyo nje ulithetha kakuhle lizwi lakhe. Bathi bakumsuba uSamuel wathabatha igqubule olu wahamba isiyanga kuye wathi hayi inkosi imalile ngoku uhamba yonke indlela ukuhla ukuya koonyana abathandathu kwaye inkosi yabala ngabanye bona wathi awukho ngomnye na o wathi ewe ukho omnye phaya emva ekwaluseni zimvu uhlala nje phaya emva adlala emaculo aze awacule akwazi aqhubele phambili kodwa uyinto endala emagxanyukileyo umfo okhangeleka egada lala akangeke abe ngukumkani wathi yami mthabatha And while David comes in,
man looks at natural beauty. It's deceiving.
Abantu bakhangela kuhle bemvelo. Uyaqhatha. Waye kungeso sathu umfazi wanikwa ubo buhle. Ukwenzela ukuqhatha ukuze aqhathe.
A beautiful woman, if she umfazi omhle
ubaka busebenzisa ngendlela elungileyo busisiqalekiso kuye. Uyakumthumeleza ogweni ngokukhawuleza kunayo nantona yenye endiyaziyo ngayo. Ukuba nje uba ngamhle ngokuqinisekileyo okoko nje ehleli nomyeni wakhe enze oko kulungileyo kwaye oko kuhle kulungile kodwa angathi kodwa kwaloo nto iyinyanza bethu indlela anokulukisa ngayo ngaloo nto kuba wayenikelwa ukuze yenze njalo qaphela ngoku kodwa uthixo ubonakaliswa kwisimo kwakungekho buhle bakwasimnqwenele uyesu kodwa kuzange kubekho simo sifana naye phezu komhlaba that the kodwa iingcwele zenenezikathixo zikhangela isimo selizwi elingqinelweyo nantso into eyenziwa singcwele zalamhla xa zazibona uyesu wayengeyonto okunokukhangelwa kuyo konke kodwa zabona ukuba uthixo wayekuye zabona ukuba uthixo wayenaye kwakunjalo kwabo uyohadi nabo bantu banesimo nodavide umfana omdala kodwa wabona indoda eyengaphakathi kuye babona ukuba uthixo wayekuye baze bazi ukuba wayeyakuza esemandleni ngamhla uthile bona omnye wabulala abo bazalwana bahlanu bakagoliyathi ngasanda sinye omnye wabulala amakhulu amathathu amadoda xa bafazi abathile babecholacola imbotyi eza kwenza idinalo wabe umkhosi uphumle wemka waze wathabathi ikrelo wabulala amakhulu amathathu amadoda amafilisti isimo kuba bahlala ecaleni kodavide bazi uba intamzo yayiphezu kwakhe baye bazi uba wayeza kungena emandleni umfanekiso osulungekileyo webandla namhlanje eliya kumanga kulizwi yazi uba lizakunqinelwa siyazi uba lizakungena emandleni ngamhla uthile nakubeni usawule waye wayengozula esithubeni ephuma kwizizwe zonke kodwa bazi uba wayeza kungena emandleni yazi uba uzawungena emandleni naye ngoko sithabatha elalizwi sime ngakuye apho akunamsebenzi wapho sibiza ntoni na ukuba kumele ukuba asike amafilisti okanye sichumele emadini sibulale ingonyama njengoba wenzayo omnye siyahamba nakanjani na kuba kuyi nantso indlela uthixo amise ukuba kube yiyo sikhangela isimo usenokundibuza ngoku kwakutheni ukuze amvumele ukuba alungiswe ngolo hlobo andifuni ukuthabatha ithuba elininzi kakhulu kuba ndinokuninzi kakhulu okokunye ndimele ukukuthetha apha uba umbuzo usenokuvela ngoko kwakutheni ukuze uthixo amenzele umfazi abe lolo hlobo kwakutheni ukuze amvumele ukuba abe njalo kwakungenxa yentando elungileyo eyeyakhe ngokuqinisekileyo ngoku uba ufuna ukutyila ibhayibhile yakho umzuzu nje masityile kumaroma isahluko sethu ba umzuzu nje ndikubonise into ethile indlela azenza ngayo uthixo ezinto ukuba ufuna ukuyifunda size sibe nokubona apha oko uthixo akwenzela intando elungileyo eyeyakhe kumaroma isahluko sethu ba ivesi yeshumi elinesine sithini na ke ngoko uko ukuswela kulungisa kusinina kuye uthixo xa wanyula uesawu okanye wanyula uyakobo waze wamala uesawu ngaphambi kokuba nayiphina kuba makhwenkwe ibeyenza into elungileyo okanye yazikhethela ngokwayo nayiphina kuwo phambi kokuba azalwe esezizalweni sanina uthixo wathi ndimthiyile uesawu ndamthanda uyakobo yabona kuba uba esithi kumoses ndiyakuba nenceba kosuku uba ndinenceba kuye ndibe netarhu kosuku uba ndinetarhu kuye ngoko ke asikoko thandayo kananjalo asikoko abalekayo kokathixo onenceba uba isibhalo sithi kufaro ndakuvelisela yona le nto yokuba ndiwabonakalalise kuwe amandla am nokuthi laziwe igama lam kulo lonke ihlabathi ngoko ke ngoku ukhangela apha ke unenceba kwathanda ukumenzela inceba athi athandayo amenzela ufuni uya kuthi kum ngoko usasolelani na ke kuba ngubana omelana necebo lakhe yehlake mntu ndini ungubana wena kwauphendulane nothixo into eqonqiweyo ingatho na kumqonqiwayo ukuthi yini na ukuba undendenje ukundenza khona akanagunyana umbumbi odongwe ukwenza ngadongwe labumbanye esinye isitya sibe sesembeko nesinye sibe sesingesambeko ukuba ke uthixo ethanda ukubonakalalisa ingqumbo yakhe nokwazisa amandla akhe wathwala enokuzeka kade okukhulu izitya zengqumbo zilungiselwe intshabalalo ukuze abazise butyebo zuko lwakhe ezityeni zenceba abezilungisele uzuko ngenxa engaphambili ngoku xambulisana naloo nto umzuzwana uthixo wayenza wayefanele ukuba yenze ngale ndlela kwakumele ukuba ibekho ngokuphulaphula ngoku isithuba esimalunga nemizuzu emihlanu ndifuna ukutsalela umdla wakho kwinto ethile yintoni uthixo uthixo mnaphakathi omkhulu ekuqalekeni kudele ngaphambi kokuba kubekwa bakho kuqala wayengenguye nathixo ubuyazi loo nto uthixo usisibizo sokunqula kwaye kwakungekho nto yakumnqula wayephila yedwa
And in him was attributes.
Kwaye kuye kwakukho izibonakalaliso. Yintoni izibonakalaliso? Yingcinga. Ngoku uyakufumana into ethile eyakuthi ihlangane nesifundo sangokuhlwa nje. Qaphela yena wayezizibonakaliso zakhe ezazi kuye. Ngoku kwakukuye ukuba nguyise, kwakukuye ukuba nguthixo, kwakukuye ukuba ngunyana, kwakukuye ukuba ngumsindisi, kwakukuye ukuba ngumphilisi. Kwaye zonke izinto zilapha zidandalazisa nje izibonakaliso zakhe, akukho nto iphume emceni. Ucinga ukuba uthixo akazange abone isiphelo ukusukela ekuqalekeni, ngokuqinisekileyo wenza njalo. Akukho nto iphume emceni, kubonakalisa nje izibonakaliso zakhe.
Now, he could not be just.
Ngoku wayengenakuba ngolilungisa aze enze umntu ukuba awe kwafuneka bambeke kumlinganiselo olinganayo wokuzikhethela ngokukhululekileyo ukuze azenzele okwakhe ukuzikhethela kodwa esazi ukuba uyakuwa ngoku akanakuba ngumphindisi ngaphandle kokuba kubekho into ethile elahlekileyo akanakuba ngumphindisi ngaphandle kokuba kubekho into ethile egulayo ezi zinto zazimele ukuba lolo hlobo uthixo wenza ukuba kube njalo ukuze izibonakaliso zakhe ezikhulu zibe nokudandalaziswa Uba kwangekoko engazange abe ngumsindisi. Kodwa siyazi ukuba wayenguye kwangaphambi kokuba kube kwabakho ixesha wayengumsindisi. Wayengumsindisi. Ngoko kumele ukuba kubekho into ethile elahlekileyo. Iyakubakho njani? Ukuba uthabatha ukuthile alahlekelwe kukho ukwenzela nje ukuze akusindise. Oko asibabulungisa obo kumgwebo wakhe. Wayengeke athumele umntu ezihogweni ukuze abe lilungisa.
He's kind, gentle, true.
Unobele ulinene uyinyaniso uthembekile.
Kwaye
ngumgwebo omkhulu. Yabona? Kwaye nokuba usebenze ngokuziphikisa. Ngoko kwafuneka bambeke umntu apha phandle amenze abe ngono ukuzikhethela ngokukhululekileyo ngoko wayeyakumthanda esazi eyakuwa. Kwaye umntu engumfanekiselo ongowakhe wayeyakuwa njani? Ngoku uyakubona ukukhanya kwemini?
So he had to make a byproduct.
Oh, kwafuneka kuba enze imveliso ephuma kwimveliso. Into ethile ephumileyo kwindalo yokuqala.
Now you see it, see? There you come.
Ngoku uyayibona, yabona? Nanso ifika, yabona?
Then that's
Ngoko nanso into yawayo. Wayenza isazi ukuba yayiza kuwa.
He's put over the hands of Satan.
Yanikelwa ngapha ezandleni zikaSatana njengesitya esingesambeko.
Where's honor bestowed today?
Ibekswa phi imbeko namhlanje?
You think on that? Notice.
Uze ucinge ngalonto. Qaphelisisa ngoku. Ngoko kwakhona kwakutheni ukuze enziwe ngolo hlobo angabi njengezinye izinto zesifazi. Kwakutheni ukuze umfazi enziwe njalo angabi njengezinye izinto zesifazi. Akukho nanye kwezinye imazi enziwa ngolo hlobo. Azinjalo namhlanje. Azingeke. Zingenziwanga ngolo hlobo. Azinakwenza oko. Kwakutheni ukuze angamenzi lo mfazi ngoko umfazi njengezinye imazi ukuze abe luhlobo olunye nje abe nokukhulisa nje iintsana zakhe ngoko ngewafumana umyeni wakhe waphila kuze kwakufika ixesha losana lwakhe afumane usana lwakhe kuba kwakutheni ukuze angamenzi ngolu hlobo andinakuwabiza la magama kwaye niyaqonda ukuba ndithetha ngantoni na akunjalo ukuba niyaqonda yithani amen ewe yabona nangamantombazana eni wasematha ehleli apha nabafana basebatsha yabona Kodwa uyazi silwanyana simelwe kufika kwixesha elithile lonyaka nomlingane waso. Ngoko phelele apho. Kodwa umfazi kukhona xesha nini na. Wayekwakutheni ukuze amenze ngolu hlobo. Ngoku khangela kule nkubo yakhe enkulu isombuluka. Njengokuba sihambela phambili apha ngoku. Ngokugqibelele kanye njengokuba kunokuba njalo ukugqibelela. Le ndingayazi le nto kwathi kwangoku ngenye imini. Kwakutheni ukuze angamenzi abe lolo hlobo ekuqalekeni njengazo zonke ezinye izinto ezizimazi zakhe ngokuba kwakungasayikuba kokulungileyo oko kuye yena ungumthombo wabo bonke ubunyulu naso isizathu okwabe kwafuneka ukuba avumele usathane amfumane ngento awayenzayo ekugqwetheni isidalwa esinjalo sasiya kuba sasingayi kuba sesifanelekileyo kuye sikulungiselelwe ukwasekuqalekeni oko yonke imisebenzi yakhe awayilungisayo kweyasekuqalekeni ikwinkqubekeko yayo konke okwemisebenzi yakhe yokuqala kukwakwinkqubekeko imazi yenja inkunzi yenja yabona imazi yenkomo inkunzi yenkomo yonke into kwinkqubekeko yonke indalo ikwinkqubekeko imbewu iyafa ingena emhlabeni kanye njengokufa ukungcwatywa uvuko incindi yehla iphuma emthini uwise igqabulawo ibuyele kunyaka ozayo ngovuko lwegqabelitsha yabona ukuba ndithetha ukuthini na yonke into nendalo ngokwayo okukathixo iyonke kwinkqubekeko kwinto enye kwaye nanko owenziwe ngokungaphandle kwenkqubekeko kathixo indalo ilungiswe ngokuze ingabi nakona binga indalo yokuqala kathixo yayingena kona kuyibona ngoku kwakufumanakala kulapha ukugqethwa kwemandla elo kuqala lilizwi likathixo akukho sono kuthixo yabona ukuba ndithetha ukuthini na nasi isidalwa esibekho ngokugqethwa uthixo uzawuba nebandla kodwa khangela kule nto igqwethweyo banayo apha phandle uthixo unenkunzi nemazi kodwa lo mfazi yabona kwayizibonakaliso zaloo nto ubonisa kwakhona oko kwakusengqondweni kathixo singathabatha iyure okanye zibe mbini sikucalucalule oko yena esidalwa senzelwa loo ndlela wasenza ezo sidalwa wasikhululela ukuze usathane abe nokusifumana wazwenza njalo nangoku usasifumene ungcono abalekele emnqamlezweni njengendoda ngokunjalo qaphela yonke indalo ihamba ngenkqubekeko.
If he had made the woman in the same original creation, there'd have been no sin. Because she couldn't have
been. Amen. 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 Amen.
She is a perversion of the original creation.
Kwendalo yakuqala.
So is all sin.
Indalo sonke isono ubakho kugqwetweyo kwenyaniso yakuqala.
What is a lie?
Yintoni uxoxo kwinyaniso igqwethiwe yintoni ukuqaxeza sisenzo esilungileyo sigqwethiwe ngoko naso isidalwa esigqwethiweyo nanso yonke into egqwethiweyo kwaye iyonke loo nto ipelwa ngokuthi sono ilele kanye apho kungoko umkhulu kangako lo mbuzo isuntu kuphela okukuthwe kokunye okwenziwe ngendoda ukuze kulutwe yona ngako uthixo wenza loo nto ukuqondakalisile kanye apha nantso into awayenzelwe yona umfazi oziphethe kakubi uyeyona nto iphantsi ekunokucingwa ngayo emhlabeni nindixolele ngale nto manenekazi aselula akukho nto ayiyo oko ngumgqomo wenkunkuma oluntu obhentiswa ngokwesini
is a human sexual garbage.
Nanto kuphela into ayiyo umfazi oziphethe kakubi ungumgqomo ukungcola kokazana kwendoda nomfazi woluntu apho ukungcola ubumdaka ubukrwada ukungcola okuphantsi kakhulu ukukhutshwa khona ngaye wenzelwe ntoni ngolu hlobo ukuze alukuhle sonke isono esaka sakho phezu komhlaba sabangwa ngumfazi kwaye umphicothi othile osandula kuvela eChicago umfazi wabhala lo mhlathi umkhosi wamapolisa ukuba baye basukela eUnited States kwiUnited States enkulu wathi amashumi alithoba anesibhozo ekhulwini nalo lonke ulwaphulo-mthetho olwakha lwenziwa nakwiphi na imo kwiUnited States kwakukho mhlawumbi umfazi kulo okanye eluphembelela ngoku ndikuthetha konke oku ukuba ndifike kwinto enye ekugqibeleni ukuze ube nokubona ukuba kunakele phi na wayengokulahlekile njengokuba wenzayo kuadam ekuqalekeni wamxela ukuba isiphambo sasikhangeleka sisesonwabisayo njalo njalo ukuze amlukuhle amthabathi amkhuphe elizwini nanto indlela ibandla elenza ngayo namhlanje ikwayinto enye kodwa ngoko emva koko waba ngumlawuli wakhe ukuba alawule phezu kwakhe Ngoku ngonjani umahluko kulomhla kulomhla wokuthabatha endaweni yokuba sibe yindoda elawula yena nguye obe nguthixo kuyo. Ngokuqinisekileyo uyayilawula ngoku ngathi ngokupheleleyo uqonde ukuba bendibetha phi na. Ngenxa yobuhle bakhe nokulawula kwakhe ngokwesini ukumila kwakhe okunikwa ngusathana. Imveliso ephuma kwimveliso awayenzayo uSatan uthunyelelwe ukulungisa unyana bakaThixo kwaye unowekula abaninzi babo baye ezihogweni ngaphezu kwasona siphina esinye isixhobo anaso uSatana. Loo nto ichaneke kanye. Ndithetha ngoziphethe kakubi ngoku, hayi nina bodade. Siza kunika indawo yenu, indawo elungileyo kwimizuzu embalwa elizwini likaThixo apha. Kwakukwicebo likaThixo suka ekuqalekeni. Ngoku ukwenza oku namhlanje yintoni isithixo se-United States? Ndiyakhumbula emnqubeni kwiminyaka eyadlulayo ndashumayela ngaloo nto isithixo salo mhla wangoku umphaphazelo omncinane ohleli apho eqabe i-makeup nelokhu enyuselwe entla kwamadola akhe nezinto ezinjalo ndathi nanko uthixo wenu. Kwaye loo nto injalo ukulo lonke upapasho lwentengiso enxibe ngokungagqibekanga usesitratweni ekwayiloo ndlela inye usixhobo sikasatana ukusuka ekuqalekeni uYesu watsho yabona uyabona ukuba loo nto injalo ngoku kwaye ukusuka ekuqalekeni kwaye yiloo nto athetha ngayo. Ngoku abahedeni babedla ngokumenza isithixo, uyazi loo nto isithixokazi ngokuqinisekileyo kwakusenziwa oko bamenza isithixokazi kuba babezenza izenzo zokwazana komfazi nendoda elunqulweni lwabo babebanga ukuba wayengumdali esizalweni sakhe wayethwala imbewu adale bubuxoki obo mnye kuphela umdali uthixo ke lowo. Kodwa niyamkhumbula uPaulos phaya uDayana waseefeso umfanekiso oqingiweyo welitye usithiwa uthixokazi wezulu ethotyelwe phantsi awuluboni uba lunjani na unqulo lobuhedeni. Waye thina singazi sibuyela kuye ngqoemva kunqulo lobuhedeni kwakhona emafazini esona sidalwa sesona siphantsi phezu komhlaba unqulo lomfazi uyakwawequla amadoda nangeyiphina indlela ayifunayo. Wayengazi bonke obobuhle bungaphandle kuba sisoko singaphakathi. USolomon wathi yena amasango akhe ngamasango aya kwela bafileyo. Ngoku sibona ngokuqinisekileyo apha into uYesu awayethetha ngayo kwisithilelo sahluko sesibini umqolo we-15 ngemfundiso yamanikolawo ukuvela kwelo bandla lizicala limka kwilizwi. Kananjalo singabona apha ngokuqinisekileyo ezi zikrwada zingena buThixo inkqubo ezingcolileyo esinazo kumabonwa kude nookumkanikazi bokwazana kwendoda nomfazi baseHollywood. Ungabona ukungcola kwesixeko njengokuba abantwana amantombazana amancinane amadala ehamba enyuka esihla ngesitrato apha enezincinane kakhulu iimpahla eziwaqinisayo ezibhida ezijikeleza kube kubanda kangangokuba kungagotolisa abe ngumkhenkce afe. Abazi ukuba oko kutyholi esenza loo nto bangenwe ngumoya ongcolileyo babe bengawazi.
You don't see a female dog doing that, do you?
Awuyiboni mazi yenja isenza loo nto, uyayibona?
You don't see any other female dog.
Awuboni nayiphina enye into imazi isenza loo nto. Kwaye akukho nto eliduna imele okukuba ihambe iye kuye kananjalo.
Now,
uyabona? Ngoku, uyawufumana umfanekiso? Ndizawungenza into ethile emzuzwini nje inkosi ithandile. Ngoku niyabona amanikolawo, niyayibona imfundiso yawo, niyababona ukumkanikazi abasakhulayo ababiza ngolo hlobo aba bazihluba impahla esitratweni wawukade umelwe kuba uye kumboniso othile ongcolileyo ongaphandle kuze ubone umfazi ozihluba impahla. Vula nje amehlo akho ukhangele esitratweni nantso kuphela into omelwe kukuyenza ngoku yonke into ingabazihluba impahla ngokuqinisekileyo.
Ayenzela
ntoni loo nto? Ukuwexula, ukwenda. Yiloo nto kuphela abanokuyenzela yona. Uyenza loo nto ngenxa yokuba engcolile. Uyenza loo nto ngenxa yokuba enziwe ngolo hlobo. Akaziqondi uba usisixhobo esisezandleni zikasatana. Kwaye loo nto ayiyo. Nasezikolweni zethu namhlanje bafundisa izenzo zokwazana kwendoda nomfazi. Ihlabathi lethu elipolileyo lonqulo mfazi. Yazi uba bafuna ukuyikholelwa loo nto.
Some kind of hymn and so forth on one day and out with women.
Yima ukhula uhlobo luthile lweculo njalo njalo. Ngenye imini uphume nabafazi ujikeleze ubusuku bonke, yabona? Kulungile. Xa ebusweni bukaThixo ilizwi isisona phansi kuzo zonke izidalwa wathi uThixo azibeka phezu komhlaba.
Watch. That's why God forbids her to teach
Lumka. His word. Kungoko uthixo amalelayo ukuba afundise ilizwi lakhe njalo loo nto utimoti okuqala sathiyathobuke weshumi nesihlanu andimvumeli umfazi ukuba afundise okanye abe negunya yabona kananjalo kumakorinto okuqala sahluko weshumi nesine ivesi yamashumi amathathu anesine abafazi benu mabathi cwaka emabandleni kuba bavunyelwa ukuba bathethe kuba bayalelwa ukuba bazole njengokuba usithwa nomthetho
But today,
kodwa namhlanje lenza ntoni ibandla bamenza abalungiselela abavangeli ngelithuba ibhayibhile iyala ngokupheleleyo loo nto kwaye ibhayibhile yathi njengokuba usitho nomthetho oko kukwenza oko kuhambe nenkqubekeko yonke loo nto kanye njengokuba ibinjalo imvana phezolo indawo yokuphela kwayo yokunqula phantsi kwegazi elaphalazwayo lemvana kukuphela kwendawo namhlanje kukukristu yiloo ndawo yokuphela kwayo eyokunqula bahlala kunjalo indawo yokuphela kwayo yokunqula iphantsi kwegazi eliphalaziweyo ngoko ngoku siyawubona wonke umfanekiso waloo nto usombuluka kuthi nguye lowo yiloo nto uthixo angayi kumvumela ukuba afundise angayi kumvumela ukuba yenze nantoni na ebandleni koko ibe kuhlala zole enobuso obugqutyuthelweyo ngoku ungabona ukuba kutheni na ndithetha ezinto nje ndenza ezinto ndizenzileyo ndisazi konke oko entliziyweni yam mzalwana boodade ndiyazi boodade ndi indawo yakho emzizwini nje kunye nesimo esimangalisayo anokuthi uthixo asibumbe kuwe kodwa ndizama ukuthetha kwelinye icala ukubonisa oko eneneni ukuko ukusuka ekuqalekeni uyesu wasixela ukuthi buyelani ekuqalekeni ukuze niyifumanise nanto into esenza yona ngoku kumele ukuba ndibethe kwiingongoma eziphezulu kwizinto ezininzi kwaye ndiyathemba ukuba niyayiqonda kwaye ninabantu niyakuba ndiphulaphule elikhasethi ndiyathemba ukuba niyakuqonda buyela nje emva ukubonisa nje oko akuthetha uyesu buyelani emva ukusukela ekuqalekeni nize nifumanise zonke izinto buyelani ekuqalekeni ningabona namhlanje kutheni abantu bathi ndingumthiyi bafazi oko kukudelele ukuba kube yinyaniso andibathiyanga andibiza umthiyi bafazi khumbula upawulos bambiza ngokuba ngumthiyi bafazi umlungiselo womfazi kungekudala kwelixa lidluleyo wathi ufana nopawulos wakudala kuphela kwento awayeyenza ukuchubushana nabafazi ingcwele kathixo eyavunyelwa ukuba ibhale ibhayibhile itestamente entsha ukuze uphikisana namazwi ayo wathi ukuba ingelosi evela izulwini ifundisa nantoni na enye into kunale ndiyithetheyo mayiqalekiswe asithethi ngomshumayelo othile womfazi wathi ueliya wayengumthiyi bafazi wayengengomthiyi bafazi wabafazi benene wayengabathandi nje bona ooyizebhele abo kwaye ukuba kunjalo ngoko imele kukuba uthixo abe uyiloo ndlela inye ngokuba yena ulilizwi eliza kubaprofeti ngoko inoba nguthixo eyindlela enye ngoko yabona uyayazi indalo yokuqala ukusukela ekuqalekeni watsho ukusukela ekuqalekeni abe ngabaprofeti elaliza kubo ilizwi kwaye wamenzela indoda yena hayi indoda isenzelwa yena uyazi loo nto ukuba umfazi wenzelwa indoda hayi indoda isenzelwa umfazi bangaba wayaziyo loo nto ibhayibhile ifundisa loo nto
She was given a place in man before
wani kwa indawo endodeni ngaphambi kokuwa enokulingana phezu kwayo yonke indawo kodwa emva kokuwa ngoku apha singenisa ingongoma apha kodwa emva kokuwa yona yayingumlawuli wakhe kumelwe kukuqaka kuyo yonke imicimbi ngoku emva kokuba isiqalo sakuqala sidlule
Jesus said it wasn't so from
uyesu wathi kwakungendalo yokuqalekeni oko kuqalaqalayo ixesha xa uthixo wenza oku kwindalo yakhe yakuqala bonke abaqondayo mabathi amen kwakhona ekuqalekeni uthixo wadala nje inkunzi enye nemazi enye kodwa ngoko umfazi wenziwa ngokwahlukileyo kwizilwanyana zonke ezinye izilwanyana esenzela ukulukuhla ngokukhangela ngoku kwakungendalo yokuqalekeni wenziwa ukuba wayehleli kwimoya kuqala ngewayengazange abe sisiwo kodwa wabanga ukuwa nokuphazamiseka obaphula yonke inkqubekeko kathixo wafaka ukufa usizi na yonke enye into phezu komhlaba wenziwa ukuze abe njalo ngoku qaphela ngoku emva kwasekuqalekeni emva kwasekuqalekeni emva kokuba laqalayo ixesha ngapha yokoko yayilingunaphakade phelile qaphela emva kweso siwo senziwa ngueva emva kokuwa kwakukho imfuneko yokuba kubekho omnye umnqophiso owenziwayo ngoku oku kuza kukhubekisa kodwa ndiza kunika isibalo sokuqondakalisa ukuba oku kwinyaniso
now notice after the fall jesus said
Gopu kapela. Emva kwesiwo uYesu wathi uThixo ekuqalekeni wenza yanye kuhlobo ngalunye kodwa ngoku emva kokuwa ngoku uswelela ngaphaya koko umnqobhiso yayingokulingana kodwa ngoku emva kokuwa kukho omnye umnqobhiso owenziwayo ngoku yena wayengasenguye umlawuli kunye nayo ngamnye umelwe kokuba nomnqobhiso owahlukileyo ngoku masimanze ukuba injalo naloo nto masithabathe igenesis sahluko sesithathu sifumanise ukuba oku kuyinyaniso na ngoku njengokuba siqhubela phambili kuba sifuna ukuqiniseka ngokupheleleyo ngezinto zifundwa apha zikhutshwa ngokuchanekileyo ziyinyaniso ngoko loo nto isenokuba yinyaniso apha sinexesha elincinane kuba sidanga kakhulu esiphelweni ngoku ukuya kwinxenye yokuvala yale ngongoma ubonisa ukuba kutheni na nokuba kuthiwa nini amalunga nokwalana nezinto ezinjalo ngoku kuGenesis sathuko sesithathu kwaye siyakuqala ngoku ngesesithathu nomqolo weshumi elinesithandathu masiqale ngomqolo weshumi elinesine wathi uYehova wathi kunyoka ngoku yena uza kuyiqalekisa ngokuba uyenzile le nto uqalekisiwe wena ngaphezu kwezinto zonke ezizizo zine neento zonke eziphilileyo zasendle uyakuhamba ngesisu udle uthuli yonke imihla yobomi bakho ndiyakumisa ubutshaba phakathi kwakho nomfazi naphakathi kwembewu yakho nembewu yakhe yona iya kutyumza intloko wena uya kuyityumza isithele idinga lisiza ngumfazi umesiya ukuza kuhlangula wathi kumfazi ngoku khangela ngoku nanko umnqophiso kunye nenyoka owawukukuthi abelungile ngaphambi koko ekuqalekeni okanye ngaphambi kwesiqalo
Unto the woman he said,
wathi kumfazi yakwandisa kakhulu ukubulaleka kwakho ekumitheni uzale abantwana unembulaleko inkanuko yakho ibe sendodeni yakho ikulawule yona ungasekho kulingana nayo konke ngoku umfazi uthi ke ngokupheleleyo kanye kwaye nguye ongumlawuli
and unto Adam he said because thou hast hearkened unto the voice of thy wife
ngokuba uphulaphule izwi lomkakho wadla kuwo umtshe ndawuwisela umthetho ngawo ndathi uze ungadli kuwo uqalekisiwe umhlaba aqaliswanga adam uqalekisiwe umhlaba ngenxa yakho uyakudla kuwo ubulaleka yonke imihla yobomi bakho uyakukuntulela imithana enameva neenkunzane udle umfuno wasendle uyakudla ukudla kokubila kobuso bakho ude ubuyele emhlabeni
Out of it was thou taken.
Uba uthatyathwe kuwo ngokuba uluthuli uyakubuyela kwaseluthulini. Ngoku oko kuyakuvala ukuqaleka. Ngoko uYesu wakuthethayo kwakungendalo ekuqalekeni.
We got another covenant now.
Sinomnye umnqophiso ngoku qaphela. Ngomnye umnqophiso. Ngoku ukho umnqophiso wemveliso nemveliso ephuma kwimveliso.
Notice.
Aphela ukuwa kwenza inkathazo ukufa kuso sonke isidalwa sendalo senza umahluko kuyo yonke indalo
Now let us notice what Jesus said
Ngoku masiqaphele oko uYesu akuthethayo malunga nokuba kwakungenzalo ekuqalekeni
Now it is not so
Ngoku akunjalo ukusuka kusekubeni kusemva kokuqaleka Ngoku kukho umnqophiso ophindaphindiweyo Okokuqala yayingumnqophiso nje uAdam noEva babelingana indoda enye nomfazi omnye ngoku umfazi wona kwaze kwenza ntoni loo nto yaphosa bonke ekufeni waze uThixo wanyanzeleka ukuba enze umnqophiso ngaloo nto omnye umnqophiso nanku kanye apha kuGenesis sahluko sesithathu verse eshumi elinesithandathu wenza omnye umnqophiso
Now the world is to be repopulated
Ngoku ihlabathi lifanele ukuzaliswa ngabantu. Hayi ngendalo yokuqala kaThixo njengasekuqalekeni. Hayi ngendalo yeyakuqala. Oko ngenkanuko yokuhlangana kwendoda nomfazi. Ngoku oko kukhonakalisa ukuqaleka akunjalo. Ekuqalekeni kwakukho indoda enye kuphela nomfazi omnye. Inkunzi enye nemazi enye.
But when she crossed that line and brought this sin.
Kodwa wathi akumla umgawa ngenza isono. Ngoku ihlabathi limelwe ukuzaliswa ngabantu kwakhona ngokuhlangana kwendoda nomfazi hayi ngendalo ngokuhlangana kwendoda nomfazi yabona apha kho ngoku umfazi ngoku kodwa leyo indlela ihlabathi elizamzwa ngayo ngabantu namhlanje ngabafazi naso isizathu sokuba uyesu abe wenza ngumfazi ukuza kubuyisela oko ukuqaleka kwasekuqalekeni kwakhona ngaphandle kwenkanuko yokuhlangana kwendoda nomfazi uzelwe intombi yeseyintombi kodwa haleluya kuyabakho ixesha apho ungasekubakho ukuhlangana kwendoda nomfazi kwakhona kodwa uthi kuyababiza abantwana bakhe bephuma eluthulini lomhlaba babuyele ekubeni babe njalo ekuqalekeni hayi ngamfazi kodwa ngokuxonxa kodongwe nokukhanya kwendalo nokuguqula ngokwenzululwazi uyakudala kwakhona njengokuba wenzayo ngoadamu kwicala kuqala uyesu wakwenza kwanokwenzeka oku ngokuba uthixo wamenza umntu weza ehlabathini ukuze afe ngaloo mfazi ngoku lixesha lokuvavanywa ngesono ngoku uyabona ngoko emva kokuqala yayinto eyenye eyangeniswayo ngoku oku kuza kothusa nidiniwe hlalani nje nizole ithuba elidana ngoko xa unqobiso ophindaphindiweyo wenziwayo ngendoda nomfazi ngokuhlangana kwendoda nomfazi omnye umnqobiso ngokupheleleyo onke ngomnqobiso wokuqala kodwa umnqobiso ongomnye ngoku wangenisa ntoni ukuthatha ngokungaphezu kwesinye kubo bonke ngoko emva kokuqaleka ukuthatha ngaphezu kwesinye kwangeniswa kokubini emntwini nakwizilwanyana emva kwasekuqalekeni ukuwa uthixo ngoku ngokwesibini ubeka indalo yentsha kwakhona ngokuhlangana kwendoda nomfazi uthixo wadala yokuqala ngaphandle kokuhlangana kwendoda nomfazi niyakholwa iloo nto ngoku ngomnye umnqophiso kunye nendalo ubeka kolunye ulungelelwano ngokuhlangana kwendoda nomfazi umnqophiso wesibini inkunzi enye imazi ezininzi inkunzi yeqhama enye igquba elikhulu lemazi ngaba njalo inkunzi enye umhlambi wonke wenkomo imazi zenkomo umgadi omnye iyadi ezeleyo zizikhukukazi ngaba njalo udavide omnye ongantliziyo yakhe buqu enamakhosikazi angamakhulu amahlanu enabantwana abalikhulu abazalelwayo ngonyaka omnye ngabafazi abohlukeneyo indoda engantliziyo kathixo buqu
uSolomon
omnye namakhosikazi aliwaka kodwa qaphela ngoku kwakungendalo yokuqalekeni kodwa ngoku kusemva kwasekuqalekeni umfazi owenze le nto ngoko uba yile nto ayiyo yabona udavide ukumkani owayemele ukristu ugcine engqondweni yakho oko udavide wayemele ukristu niyakholwa yiloo nto
Christ is sitting or set on his throne. And this David, the man after God's own heart, had
500 years. Waye lo David indoda engantliziyo kaThixo buqu. Waye namakhosikazi amakhulu amahlanu. Yabona abantu ukuthi na uDavid enamakhulu amahlanu amakhosikazi akhe. USolomon enewaka lakhe. Waye uSolomon umnyana kaDavid ngowasenyameni. Toleo imele uYesu Kristu unyana kaDavid ngokwasemoyeni. Kodwa oko kokwasenyameni ubomi bokuhlangana kwendoda nomfazi obubuya kuba bobomoya obudalweyo kuba obadalwayo yabona nantso indlela ekuyiwo ekuqalekeni kodwa hayi ngoku kobubomi siphila kubo ngoku ngoku musakuphosa oku ngoku kuthabatheni kuhlele ngaphakathi entliziyweni zenu kodwa kukho na mnye kwabo bafazi owayenako nokuba naye nokuba mnye umyeni ongaphezulu
He's original creation, not her.
Yena uyindalo yasekuqalekeni, hayi umfazi.
Not one of those women could have one.
Akubona umnye kwabo bafazi. Wayena kubana umyeni omnye ngaphezulu. Kodwa lo myeni umnye wayena kubana ewaka lamakhosikazi.
That's thus saying.
Lowo ngu itho inkosi, yiBhayibhile leyo. Ngoku ndibuyele emva ndathabatha ixesha ndandibonisa emva apho kwaqala khona. Oko wakuthethayo uYesu. Ngoku niyakubona ngokucacileyo. Abe nokubanabo babe baninzi kangako uzuloo nto yayeka Israyeli kuphela ingaba njalo xa uAbraham wathabatha uSara wehla naye wayekungena kwilizwe lamaphilisti apho ukumkani wayebizwa ngokuba ngu-Abimeleki kwaye uSara wayenekulu leminyaka budala ekulokanye kodwa wayeguqulwa buya ngumfazi osemtha enziwe wamhle niyayazi loo nto
kulungile
kwaye uAbimeleki wafuna ukumenza inkosikazi niyawukhumbula umyalezo wam ngaloo nto Abimeleki wafuna ukuthabatha uSara amenze inkosikazi neliphandle wayenequba kodwa wayengena kumthabatha yena kuba wayethathe noAbraham ngoko u-Abraham wathi kuSara yitho ukuthi unguye umnakwethu ngokuba uya kundibulala uzama nokufumana wayetheni ukuthi angamsukele nje u-Abraham aphume kwelo lizwe aze athabathe inkosikazi ahambe.
Not only a law was it with the believers, but
to all people. That
was the heathen king. I mean, knows that story is true.
That
was a heathen king.
That
was a heathen king. How many knows that story is true?
Amen.
It's a Bible.
Genesis.
About 16. You notice.
Abimeleki nge wamthathayo wamenza inkosikazi wazilungisela ukufumana le ntombazana intsha yomhebhere waze wathi lo ngowam wathi yena ngumnakwethu lowa wathi yena ngudadewethu lowa waze uAbimeleki wathi ndiza kumthabatha nje ndimenze inkosikazi ngoko ungayiqikela le ndoda isenze into enjengaleyo kodwa wayenza engoko ngoko busuku xa wayeye kulala inkosi yavela kuye kupeni yaze yathi Abimeleki ufana nje nendoda efileyo wayekhusela loo nto laa msinga wegazi lobuyuda apho uyabona.
What
is the name of the Lord? What is the name of the Lord? What is the
name of the Lord?
What is the name of the Lord? What is the name of the Lord? What
is the name of the Lord? What is the name of the integrity of your heart.
What is the name of the Lord? What is the name of the Lord? What is the name of the Lord?
Wathi
uyisela loo ndoda inkosikazi yayo ngoba loo ndoda ingumprofeti wam waye ngaphandle kokuba ubuyisele inkosikazi yayokuyo uvume ukuba ikuthandazele hayi umbingeleli wakho ukuba ikuthandazele yona isizwe sakho sifile. Amen. Nalo baba lolumangalisayo lungile isizwe sakho siphela sifile leyo yinkosikazi yalaa ndoda kwaye yona ingumprofeti wam. Amen. Lo ngu itsho inkosi sisibhalo eso njalo.
Now we find out death was caused.
Ukufa kungenxa yesono somfazi eseza ngumfazi hayi indoda.
By her way of living,
ngendlela yakhe yokuphila ubomi bakhe nangaye uyeza konke ukufa indlela yokuphisa kwakhe ngobomi ukufa bangapha bayaziyo loo nto uyobisahluko sesine ngokuba ufuna ukusibeka phantsi eso sivalo ndinaso ukuba uyasibuza ndinaso ndinazo izivalo zivalwe phantsi ngayo yonke intwana yoku ukuba ufuna ukufunda apho kuyobi sahlukosesimenesine ithi umntu into ezelwe ngumfazi mihla yomifutshane izele zinkathazo ngaba njalo uphuma njengentyatyambo wabune ubaleka njengethunzi njalo njalo yabona wonke umntu ozelwe ngumfazi uzalelwa ekufeni nje ukuba afike kodwa xa ezalelwe ngaphakathi kwindalo kathixo akanakufa.
He's met other tree that was in the Garden of Eden.
Uvela komnye lowa umthi wawusemyezweni wase Eden. UKristu.
Eternal life.
Ukoma unaphakade buza ngalo mthi.
Oh, uthi umfazi wayengumthi.
Uqinisekileyo. Lungile bathi.
Anisayikudla
kulo mthi.
Uthi
kwatho Genesis 5. Anisayikudla kulo mthi. Uba umfazi ngumthi. Ungumthi wesiqhamo.
You're the fruit of your mother.
Usiqhamo sikamama wakho. Isiqhamo sezalo nguwe. Injalo loo nto
engoko isiqhamo somntu wobomi wawusemyezweni waseedeni
ngukristu ngomfazi kweza ukufa ngendoda kwindalo yokuqala kweza ubomi ukuzalwa ngumfazi kukufa ukuzalwa ngukristu bubomi.
Ngiyayifumana
loo mbono ilapho ngoku uyabona ukuba ziye phina izithixokazi akunjalo
uadamu
wokuqala noeva babezekelisa uadamu noeva wesini yabona ukwanda ngoku ukwanda kuadam noeva kwangokuhlangana kwendoda nomfazi ukuzalisa ihlabathi kodwa kwakungendalo ekuqalekeni uthixo wenza nje indoda nenkazana njengokuba wenzayo kwezinye izidalwa zakhe yabona ngokomthetho kanye njengebandla ngoku masithi elitheni lezinyaniso zingenelweyo nguthixo sizingele ngokubhekela phaya ubani yafuna kulungile ngoku oku kusenokuqhubekisa kancinane side sihle siye kufika izantsi nako kodwa ndiza kunibonisa nje inyaniso ngako akukho mlungiseleli unokutshata umhlolokazi
eniyazi
loo nto niyafuna ukuyifunda kulungile ndingayifumana
kwezeleviticus
ahlohambenanane ivesi yesixhenxe noezekile isahluka amane anesine ivesi amahlambena anesibini kwaye iyakukubonisa ukuba babingeleli babengamelwe ukuthatha umfazi owayeke wachukunyiswa indoda lomzekelo ngomthakazi oseyintombi kayesu kristu ngokuba babephatha umlilo kathixo abingelelo babesenza njalo oonyana baka-aroni asinaxesha lakuyifunda yonke size siphume emini sisashiyekelwe ngama20 emizuzu kwaye bona oonyana baka-aroni babephatha umlilo kathixo ngoko babengenakuthatha umfazi wayekhe wakhulumiswa enye indoda uthixo ngakuzukiyo wakuthetha oko
They could not marry another woman
at a woman
man.
Nomfazi ofunyisiweyo indoda. Oko kubonisa ngokomzekelo wapha ukuba ufuna ukukubona. Ukuba ibandla likaThixo ophilileyo linyulu alikhexezwanga. Lilizwi likaThixo kwaye ukomva bayahlelwa liphethwe zizandla zendoda. Qaphela masifunde oku apha. Ufuna ukufika kuni. Mateyu isahluko sesihlanu. UYesu wayethetha ngento ethile ephile ngenene ngokubaluleka. Ufuna ukuyibona. Mateyu isahluko sesihlanu. Ndivale kweyam ndiphawule izinto ezithile ebe ndiza kuzithetha kumadoda kuphela ngoko sinexesha elincene kakhulu lokuzithetha nje phambi kodade wethu kodwa ndifuna ukuphuma apha ngokuphambi ngokudade ndifuna ukukubeka kwindawo apho ilizwi likaThixo lakuthembisa yona kwaye uyakubona ngoko ukuba uhleli kuloo ndawo futhi umateyu isahluko sesihlanu ivesi yama5:3 ndifuna ukuba uqaphele apha ukuxhasa le mbono inye yomnye nabaninzi umateyu amathathu ndicinga ukuba ngumateyu isahluko sesihlanu vesi yama32 siqale
ngeyama32kwathiwa
ke othe wamala umfazi wakhe makamnike incwadi yokwahlukana uyesu lowo ethetha lowo wathi ukusukela ekuqalekeni ngokukhangela
but I say unto you that whosoever shall put away his wife saving the cause of fornication
othe wamala umfazi wakhe ngaphandle kwendawo yombulo uyamkrexezisa othe wamala umfazi wakhe ngaphandle kwendawo yombulo uyamkrexezisa kuba uya kuyathathe kwakhona
nothe
wazeka owaliweyo uyakrexeza yabona umfazi yena unomyeni ophilayo ngoko akho ndoda inokumtshata andikhathali noba wenza ntoni na nokuba ungubanina unomyeni ophilayo akho mihlaba kuye konke
care what she does and who she is she's got a living husband there's no grounds for her at all but it's not
kodwa akunjalo kwindoda imenza hayi yona ufumana umele ukuba wenze ilizwi libaleke
ngokuqhubekeka
yabona akukho nto ithi yona ayingekhe kodwa yena kangekhe yabona imenza hayi yona
loo nto
kanye ethethwa ibhayibhile imenza
It is not saying that
we are passing in ayo ngokuphinda ichate koko nguye kuba Jesu Kristu umzekelweni aphela uchazwe bayona inaphinda ichate ingeyo intombi eseyintombi ingaphinda ichate nganako ingaphinda ichate kwakhona kuba intombi eseyintombi kodwa inako ukuthatha umfazi womuntu othile hayi ngenene
And if he does marry her,
why ubayi chata umfazi waliweyo iphila ekhezweni ngikhathala nokuba ingibanina
The Bible said whosoever married her that is
If I play it othatha waliweyo uphila ukhexezeni Nantsoke hayi ngengaba baliweyo yabona oko kwaqala buyele apho ngokusuka kuqalekeni ngoku ukuthatha kwakona ngokuqaphela inako yona kodwa yena akanako
Ngoko
David ngoko Solomon ngoko kubekeka kweBible iphela ngoku into enye noDavid nabanye bebonke
Now you notice In 1 Corinthians,
ngoku uyaqaphela kumakorinte okuqala isahluko sesihlanu vesi yeshumi qaphela upawulos uyalela inkosikazi ethi eyala umyeni wayo ukuba ihlale ingatshatanga okanye ixolelaniswe hayi ukuba iphinde itshate imelwe kukuhlala ingatshatanga okanye ixolelaniswe kwakhona nomyeni wayo ayinako ukutshata kwakhona imelwe kukuhlala ingendanga kodwa qaphela akazange athethe into malunga nendoda yabona awunakulenza lixoke ilizwi ukusuka ekuqelekeni umthetho wokuhlangana kwendoda nomfazi ngesininzi emtshatweni ngoku ilizwi likathixo lihamba ngokunyanisekileyo nendalo kathixo lihamba ngokuqhubela phambili yabona indlela yokuthi ngayo kubekho uhlobo olunye lwengcinga lubheke empuma luze olunye luye entshona ngaloo nto nimelwe kukubuyela emva kwinyaniso ukufumanisa ukuba intoni na kwahlala kulolo hlobo lo ngumnqophiso othe rhoqo nothixo ukusuka ekuqalekeni oqala ngaphambi kwasekuqalekeni ukusukela ekuqalekeni
kwakukho
nje isinye nesinye emva kokuba isono sangenayo ngoku kwakho indoda enye neqela labafazi uqhubeka ngolo hlobo kwindalo Sonke isilwanyana nabantu nenyama yemvelo isilwanyana ezanyisayo siyayazi lonto sonke yabona kodwa yonke lonto indalo kaThixo ize kuqhubeleni phambili
but now
kodwa ngoku njengokuba amatyuni ayityhiliwe umoya wenyaniso sifakelela elizwini loo nto ikhathisa ukuba kutheni na zonke ezi ziphoso ziye zakho konke kwizigaba zexesha ngokuba amatyuna ayengatyhilwanga oku kwakungatyhilwanga kwinyaniso oko qaphela wena unokuzenza sifilele izithunzi njengoba ndishumayela kuni phezulu malunga nezithunzi esibetha emgangathweni simele ukuphuma siyinto eyiyo ungathini kubakho isithunzi sendlovu siza sibetha emgangathweni nentwana encinane nje umntu ongcotololo aphume abe loo ndlovu okanye indlovu encinane ibe ngumntu ongcotololo ngoku uba uye uyiqaphela kumzekelo ogqibeleleyo ngoku kukho umfazi wenene umfazi wenene intombi eseyintombi ethatha umyeni wayo iphile kwaye into ethandekayo kuloo ndoda ukuba uthixo wayenokunika unyana wakhe nantona engcono kunenkosikazi yakhe ngewamnika yona kodwa yona ilungisele ukuba sisenzo sokwazana kwendoda nomfazi kwaye akho silwanyana sesinye silungiswe ngolo hlobo akho sidalwa sesinye phezu komhlaba silungiswe ngolo hlobo naso isizathu sokuba ubone ukutshatwa kwesininzi kungenxa yaloo nto yiloo nto eyangenisa oko ngokukhangela ekuqaluleni kokugqibela kukho uyesu kristu omnye ingaba kunjalo indoda enye uthixo uemmanueli niyakholwa yiloo nto kodwa amalungu enkosikazi yakhe maninzi yabona ngamawaka aphindwe ngamawaka amawaka ingaba kunjalo inkosikazi yakhe umtshakazi ibandla niyaqonda kungenxa yoko wathi kuadamu ngaphambi kokuba ube ukwazana kwendoda nomfazi kwathi kwafakelwa okanye kwangeniswa qhamani nande niwuzalise umhlaba xa wayesesekuqalekeni xa wayesekubo kokubini ubudoda nomfazi kuye ngokwakhe apho kubonisa ngoko ukuba umtshakazi umelwe kuba aphume elizwini ngokuqhama komoya ukuqhama okuninzi yabona ezalisa umhlaba ngoku kwisenzo sokwazana kwendoda nomfazi yabona ezi mbono zinezo zinto zimbini zifutyile ngoke awunakuyenza loo nto umelwe kukuyibuyisela emva kwinyaniso yayo ekuqalekeni
And at the end there will be one Lord Jesus.
Kwaye ekupheleni kuyakubakho inkosi uyesu enye nomthakazi wakhe omninzi esinye niyayifumana
there was one David on one throne
kwakukho udavide omnye ophezu kwetrone enye ukumkani omnye ongantliziyo kathixo buqu namakhosikazi angamakhulu amahlanu
Jesus
uyesu ehleli kwitrone yakhe halleluya kwimilleniyam uphumla mnyaka luwaka nenkosikazi njengoba wakunjalo ekuqaleni edalwe ngokuphuma emhlabeni ngesandla sikathixo namandla onke elubhukweni lwamalungu amaninzi antso ke bafazi amani kuba yiloo nto yizani ningene kukristu ngoko andisayikwa kuloo mvutyulele yokungcola apho phandle kodwa okoko uselilungundele bandla uzama ukuphila ngokuziphatha kakuhle ngokulungileyo ngokwakho awungeke kufumane oko nendoda ingeke ikufumane ngaphandle kukakristu njengoba upawulos waqhubela phambili esithi kodwa kwabakukristu akukho ndoda nankazana antonye bonke kodwa ukulungisa lo mtshato nokuqawulo mtshato ume ngendlela ukuze ube nokwazi ukuba yiphi na into elungileyo iye yiphi na engalunganga ngoku kubonisa ngokucacileyo apha kule mizekeliso kwakukho ukristu omnye namalungu amaninzi walo nkosikazi
He can put us away for our spiritual
yena ngasala ngenxa yombulo ngokomoya nemfundiso engeyiyo nangaliphina ixesha afuna ngalo kodwa makubelele ukuba wena uzame ukumala uze uphumelele indoda ingayala inkosikazi yayo ize itshate enye kodwa hayi umfazi ale myeni wakhe aze atshate omnye yabona zonke izithunzi zemzekeliso apho ilinganiswe ngokugqibeleleyo yabona yindalo yasekuqalekeni kungekho mveliso iphuma kwimveliso ndawo hayi ibandla umthakazi ophuma kwilizwi hayi umfazi indoda xesha ngalinye kungoko le nto ingazange ityele nantona ngokuhlasenendoda ekwenzeni oko kuhlala kungumfazi njalo ichaneke kanye loo nto kodwa yena ngaba ngumthakazi kakristu ngokuthi abe kwayekhumbula yena eyinxenye endoda ibhayibhile yathi anganakoku andimvumeli kuba umfazi afundise okanye abe negunya kodwa makazole kuba kwabunda uadam kala yakhe yanguefa kwaye uadam akazange alukuhlwa koko yimveliso ephuma kwimveliso eyalukuhlwayo noko ke uya kusindiswa ukuba uthe waqhubeka ebungcelweni nasekunganxilini nasekuzaleni abantwana nakuko konke okunjalo ngokuba ngoko uba yinxalenye yale ndoda nantso into ezisa kwakutheni ukuze uabraham kwakutheni ukuze uthixo angambulala usara ehleli kanye kuloo ndawo ekhanyela exoka kanye ebusweni bukathixo ehleli kanye apho ngoko endoda ebhubhayo esidla inyama isidla isonka esela ubisi waze wathi uhlekele ntoni usara emva phaya ngemva kwakhe ententeni wayengazange embone esithi ndingathini na kubakho ezi zinto
She said, I never said it.
What? And gang and eat it alone.
Tell God, he's a liar.
I tell you, he's a liar.
But he couldn't take her. Why?
What? Why are you going to have a tabata? Why? Why are you Abraham? Amen.
He couldn't take her.
Why are you going to have a Abraham?
Now you
can see where you belong.
And... The Bible said you women,
he was feral,
but your daughters
were so mother, lived
honestly
with your mother,
and
so much
that
she called
her
yena umfazi wambiza ngokuthi nkosi umlawuli ubunini. Kwaye nina abanye benu bafazi banxiba ezi zinto zimbi zempahla nize niphume apha ukuya kudlula phambi kwamadoda uyesu wathi ode wakhangela umfazi kuba umkhanuke sele exhesha senaye kakade entliziyweni yakhe ngoku ngubani onetyala yindoda okanye nguwe yena uyindoda uyindoda wenziwe ukuze abe nokuthatha isenzo yabona kwaye wena uyinkazana emelwe kukwala kutheni uba uzeke ngolo hlobo asiwenzela kuba kube khaphukhaphu niyazi uba awungemi ngenxa yoko xa uphakathi koba ukhenxezeke ufe unxibe ezobhulukhwe ezimfutshane yabona asinakwakho ukuze kube khaphukhaphu ngoko yintoni ukwenzela ukungcola andisayi kuyivuma loo nto kodwa ibhayibhile etshoyo kwinyaniso oko moya ongcoleyo ungaphakathi kuni andifuni ukuba ngabangcoleyo kodwa niqondi ngokwasemoyeni ndingcolile ngokuba nizimisa okungcolileyo ngoku indoda awayo amadala amdaka amadolwana amaqhuma kwaye kwabe kuya kuba nzima ukuba ibe inxibe kwampahla ekungayikwenza amahluko umzimba wayo awuhendi kuba yayikho kwindalo yokuqala isimo imelwe kukuba njalo yabona kodwa wena uyiveliso ephuma kwiveliso ukuze kuhendwe ngawe owuthixo ibanenxeba ngoku bethu eli hlabathi lizele sisono ndiyakuvuya la kudlula
kaphela
angayala eyakhe inkosikazi naxesha nini na efuna kodwa yona ayinakumala angandenza angandiphosa eluthulini naxesha nini na ethe wacinga ukwenza njalo kodwa mzalwana kungcono ndingakhe ndizame ukumlahla apho kuphelile ngam usolomoni wayenokuthatha nawuphina umfazi owayengatshatanga wayenokuthatha nawuphina umfazi owayefuna ukumtshata umlingelele wayenokuthatha kuphela umfazi owayeintombi engazananga nandoda njengodavide watshata yayengubani gama lakhe uabigali othetha ukuthi kwakho indoda ebizwa ngokuba isitenge yayinenkosikazi elungileyo yaze yafa uabigali wayendele kudavide wayengukumkani yena hayi umlingeleli yabona ngoko wamtshata kodwa umlingeleli wayengena kuyenza loo nto ngokuba wayechukumise okanye thabathe umfazi ukuba abe inkosikazi yakhe owayeseleke wayenkosikazi yendoda ethile ngoko oko kubonisa ubunyulu bebandla lenkosi uyesu kristu umthakazi kuyakufuneka ukube abe ngongakrexezwanga ilizwi kungabikho gama linye lilahlekileyo naphi na ngokuqinisekileyo ungamqikelela umthakazi onguye elinye ibele lisukile kwaye elinye kukho into ethile yenye iphosakeleyo uyazi loo nto ayisayibanga umthakazi kakristu yena ugqibelele uyinto yonke elilizwi akukhona egama elinye elisileleyo naphi na hayi qaphela yena angamala umfazi kodwa yena kangeke amale
He did it and proved it in the days when Luther, Wesley, and Pentecost, when they refused to become the first
part of Luther, Wesley, and Pentecost, by having a spiritual ngokuba nento yokwenza ngokwazana kwendoda nomfazi ngokomoya ukuze bakhulelwe ngenxalenye ebheka phambili yelizwe.
You understand?
Niyaqonda wala umfazi ibandla lobuluthere lala ukuba uKristu abe saba nankanuko kulo kwakhona uLuther wayala loo nto kwaye mandithethe oku aya kundibiza ngento ethile nakanjani na kunjalo namhlanje ngabo bonke ngabanye Ayasilele mthabathelela lizwi amala uKristu. Wena uphina umfazi owayelayo ukuba indoda ibe nabantwana. Akanalungelo lokuba inkosikazi kuyo. Amen.
Amen. Remember the Bible when the king married Esther?
Niyakumbula iBhayibheleni? Xa ukumkani wathatha uEsther ngenxa yokuba ukumkanikazi walayo wazifunela nje omnye.
And when the what happened when she refused to come out with the king?
Wayeqa I kwenzeka ntoni xa umfazi walayo ukuma nokumkani amthobela? Kwinto enye namhlanje umfazi walayo ukuba inkosikazi kumyeni wakhe.
So is it with the church that refuses to come out with the king?
Ubali khulelo kwesigaba sexesha sifila kuzo ngoku ukuze avelise abantwana besigaba sexesha afuma luthere asingoma wisile singengabo abenkonzo kamoya.
We've got to be the children of this age to the pregnancy of the word of God to bring forth a child of this age.
Imelo kuba singabantwana besigaba sexesha ngokukhulelwa ngelizwi likaThixo ukuze kuvele umntwana wesigaba sexesha umntwana oyimbewu. Amen. Ndiyathemba ukuba niyaqonda.
Couldn't be pregnant, no.
Alibanga nakukhulelwa hayi. Ngoko wenze ntoni yena? Umalile ukwahlukana. Injalo loo nto.
But she dares put him away.
Kodwa yena kangeke amale. Yena umalile umfazi. Uhambele phambili nje etyhile elizwi lakhe kuwo umzimba. Kananjalo ezinqinela ngokufanayo ngokwakhe. Abantwana bakhe baqala ukuba bufana naye ngokuba likhule ngokuzeleyo okanye baba ngabantwana belizwi, hayi abantwana bebandla, abantwana belizwi. Kwaye umtshakazi linenekazi elincinci elithandekayo lelizwi elingakrexezwanga, lingacunyiswanga nanguphi na ufuthi wendoda, nayiphi na imbono yemfundiso eyenziwe ngumntu. Uya kubanyulwe engakrexezwanga umtshakazi welizwi. Amen, amen.
Ndiyathemba
ukuba niyayifumana loo nto apho phandle emoyeni. Uya kuba yintombi kaThixo ethabathileyo. Yabona kuba imbeko enkulu kangakanani nani okuba yiyo umfazi. Yabona kuba into enkulu kangakanani na ibandla elinokuba yiyo. Kodwa uyabona apho kungcola kumse khona. Bazama ukuthelekisa ibandla apho phandle nebandla elilapha. Awuna kuyenza loo nto. Uze uzame ukuthelekisa iyenyukazi esesitratweni nebandla likaThixo ophilileyo. Okanye umfazi, umfazi onguye neyenyukazi. Kutheni uba kusekho izinto ezinjalo nje? Kungumthetho kaThixo. Umthetho wezinto ezichaseneyo. Siyakwazi njani ukuvuyela ukukhanya kwemini ukuba kwakungekho busuku? Yakwazi njani ukuba singathini na ukuvuyela imozulu eyomileyo kuba kwakungekho mvula? Sasinokwazi njani ukuvuyela sihloniphe umfazi wenene kuba ebengekho ongcolileyo? Uhambela phambili njalo elityhila etyhila ilizwi lakhe. Kodwa makubeleleyo ukuba nabani nakuthi angazama ukwala yena aze atshate omnye. Ngoku ngokuqinisekileyo kucacile ukuba zitheni na ezo mbono zemfundiso zombini ziphosakale nje. Awuna kuyenza ibaleke ngolu hlobo iphume emgceni. Awuna kuyenza ihambe kanjeya ingabaleka idlule ngaphaya kwedina. Nalithi nantsi eyona nto kanye apha. Ilizwi aliphikisani limelwe kukuhlala likwinkqubekeko ngoku kanye njengokuba uMateyu isahluko sesibini nesibhozo ivesi eshumi elinethoba engena ukuphikisana nezenzo zesahluko sesibini ivesi eshumi elinathathu nesibhozo. Ngoku abanye benu bafazi abanye benu madoda ndiyazi ukuba anivumelani nalo ngokuba uyazi aninakuyifihla loo nto khona ngoku aninako. Ngoku mandinibonise nje into ethile. Uba uMateyu isahluko sesibini nesibhozo ivesi eshumi elinethoba wathi hambani nifunze zonke izizwe nibabhaptize egameni loyise lonyana lomoya oyingcwele. Baze bajika waze wonke umntu wakhe wabhaptizwa wabhaptizwa ngokuchaseneyo noko ebhaptizo la egameni likayesu Kristu. Kuba kuso zonke isigaba sebhayibhile nakwisithuba samakhulu amathathu eminyaka emva kwesigaba sexesha lebhayibhile ukuya kwibhunga lesenaisiya ngoko kulapho badlamisela khona imigaqo endaweni yoko. Yintoni umahluko? Ubalityhilwanga kwaye uyazi uba incwadi iphela ibhayibhile iyonke isisityhilelo. Nanto indlela okumele ukwazi ngayo inyaniso phakathi kwale naleya kungoba isisityhilelo kwaye isityhilelo simelwe sichaneke kanye ngelizwi singachasani nelizwi. Uthi ke mna yatyhilwa kum ngoko uba ichasene nelizwi ayivelanga kuThixo. Injalo loo nto.
If you want to take Matthew 16:18,
ukuba ufuna ukuthabatha uMateyu isahluko sesishumi nesithandathu ivesi yesishumi nesibhozo, uYesu wathi ngokwakhe watsho ukuba ibandla liphela ibandla lakhe liya kwakhelwa phezu kwesityhilelo sokomoya sobuqu bakhe esililizwi. Ndithi kuwe wena ungupetros kwaye inyama negazi azikutyhilanga oku kuwe koko ngubawo wam osezulwini okutyhilileyo oku kuwe kwaye phezu kolu lwalwa Spiritual revelation.
His wife will not be tempted by the man. I know you it's getting time for you to go eat. Notice. Now the woman's got her place.
She's
a jewel. Solomon, this man had 10,000 wives.
Usolomon indoda yayineshumi lamawakamakhosikazi okanye iwaka lamakhosikazi
sebe. Wakuthetha oko indoda ifumene inkosikazi ifumene into elungileyo. He said, a good woman
what
is a jewel in his crown.
That's
a
lie.
But an unrighteous one is water in his blood. That's a lie. He said,
what is a good woman in his crown. Solomon
said, but said, you wouldn't be an unrighteous
one. Solomon said,
now, notice that.
But how is it?
But you see, woman,
you are a woman.
Look at Jacob, out of whom come the patriarchs.
Kangela kuyakhole apho kuma khona omawukhulu.
He married two sisters and had concubine wives besides that.
Wathatha udade babini wabena amahlwetwe ngaphandle kwabo abafazi ekuhlala nabo owayehlala nabo. Kwaye apho mawukhulu bazalwa kanye ngokuma kwabo abafazi bangamahlwetwe. Ngaba kunjalo? Yabona? Kumele kukulenza inizwi lihambe njengokumsula. Oh, ndinamaphepha avaliweyo ngabo. Upa mfundisi othile uke wanembuzo kumngale nto sizesihlangane singathetha ngayo kodwa ngokuqinisekileyo uba unako oku ngokuba anako uba ngomoya angayibona kanye apha uba inyani akho mbuzo
kuyo
mfazi olungileyo uyinto elungileyo ndiyayazi abafazi benene Kenda kanga na bafazi bene nabanga aba bayinene nje kanye nje ngubana uphina umuntu wake wahamba yena uyimveliso yephuma kwimveliso lisuntu lendoda waye kuweni yona yaphulaphula yena yona nje yena uyinxalenye yayo.
But it's up to her. She's made so she can be filthy.
And she's given the right to refuse our consent.
That's contrary.
Now,
it's 12
o'clock. Now,
remember, I say this to just my group only.
And out of there,
I'm saying this only.
I'm saying this only.
It's a flock that the Holy Ghost has given me. You may not understand it in the flesh here, but He'll show me reasons in His heart. These people have been
passed from across the land.
I've lived to Christ.
And
I'm here to help you, and I'm
willing.
You might not
think
about it,
but you're
willing
to help me,
for
your
good. I love you.
Ndiyanithanda.
The
fellow
is not judge. You know,
ndiyanithanda.
This is an
awful
story.
Good man.
But I'm responsible.
I'm going to go to the house. Nazandati, Onaka, Babanga, Baez, Donga, Makongo, Mamapula, Talane, then Jobes Lucas, Damantula, Jalonja, Jobes, another one, I think Jobes Lucas, Pibe. Africa, Lake Pelin, Jalonjalo, Datino, Gwen, the Galondo, Watim, Zanu Brenam, Titan, from the Galanis, Aquinis, Uba, son of Napam, Bobo, son of Palas, Melokubas, Napam, Gomchal. Nothing goes here, so what is any in Spain of Tedantona Cabin, the Pam Cabandu, Obanya Nigan, Alo Yure, Cosin Zaptini, Yatin Kerel Slapa, Indoanya Canyon, the Obandi born and you born again.
I said it's here, not knowing where.
That is Slapa, Dingas, Bapina.
He said, what is
he? And your Pam Cabandu, that thing and Opinga, Yati, Signor.
It's exactly what it was. For he's no longer a man. Miss Evans, are you here? Ronnie, you here?
Oscar Evans, ngaba uko apa? Ronnie uko na apa? Eh, kanda yako kutonga se garage, mfana uselula upaye garage, kwa garage yama futa yaka Evans, paya. Paya nga, pamu kwa kubanda asupa waeza kutina mfana. Wanti sala ngonyao, wati. Mzano Branham, upaye pezu wendabe, nga apa yanga pesha, binga nguwelua. Dati uteta kutini uloni, hai. Yabon, ubo na kwa waeza kutinina. Ama kutasha manindu, oku kienzeka. Andize, awitete bantwi, kienzeka, ndo yukiyo kukuti. Ubo na kutinini, kanga hako kusenzeka. Ipa indwe kele kleo kwe, yabon, andikele li bantu. Dati roni, ubuski, wati, kakonza kanya abo ubu kona. Wati, kuzeo mama, sasema apa, takangela ila lifu, njaanda paya pesu, nga pesha li nyuka li sisa. Dati kumele kubangumisa, anuprena moshe li paya, paka, tukinda wetile. Utikolo, waiteta nae. Waisa, kwa sange sabandu, takangele kulo.
On a bright day with no clouds or world.
Gemine zole, ngena wafuna pina konge, kuko eli fulkulu, nipo mfulsaza, njaanda paya li sisa, ngoke panela. Nibuela umfa li selifulek.
Friends, and then I'm closing. You can go to this.
Kengo kondi afala. Ngahamba umke gogo. Gogo bekawo bekuchilwa kum. Lento ndza kumcela yona khona ngoku. Gogo musa kuyiphosa.
Now I'm speaking to our followers only who's following me.
Gogo ndithetha kubalandeli bam kuphela abalandela mina nomyalezo lo kuphela. Hayi abangaphandle. Ingineleni ngalento phambi kothixo. Ukweliqela nje kuphela.
Now,
Why about Tiko Umshalwetu? Wabu Zombuzo, Kawaelapem Sabeni, Uyasu Christu.
And when his delivering prophet came forth, Moses,
why Kam Prophet Wako Kurula, Wafikai, O Moses, Ezante Yiputa, Ukupa Bantuana, Eiputa, Uya Babeka, Quilis Veletinga.
And Jesus said here that Moses seen the people in this condition, and he granted them the writing of the situation was
perfect.
Moses found
such as
God permitted Moses, that prophet
was sent to the people,
ukuba anikezele ngokubhalwa kwencwadi yokwahlukana kubo.
Kwaye kumakorinto okuqala isahluko
sesixhenxe
umqolo weshumi elinesibini noweshumi elinesihlanu umprofeti wetestamente entsha upawulos wahlangana loo nto inye ebandleni waze wathetha oku. Okundim, think eyo inkosi, ngaba kunjalo, ngenxa yemeko yokuqhawulwa komtshato.
It wasn't so from the beginning.
Kwakungenjalo ekuqalekeni. Kodwa uMoses wakuvumela oko kwaye uThixo wakuphawula njengobulungisa.
NoPawulos
ngokunjalo wayenelungelo wafumana ibandla lakhe likuloo meko.
Now, you believe this to be true.
Nikolwe kuba le nto inyaniso. Nikolwe kuba ivela kuThixo. Kwaye ngokungqinelwa kwelifu lakhe nomyalezo wakhe oziswe ndim ukuza kuthi ga ngoku. Akanakuthi uThixo phezu kwentaba andivumele ukuba ndiyenze kwaloo nto inye ukuba ndiniyeke niqhubele phambili ngendlela eniyiyo nize ningaphindi niyenze. Hambani namakhosikazi enu niphile ngoxolo kuba ilixa seliphelile.
The coming of the Lord is at hand.
Ukubuya kwenkosi kusondele. Asena qedla la uzaphula ezinto ungake uzame kuyenza kwakhona.
I'm speaking only to the
kuphela kwibandla lam.
But if you are
uchatile waye uThixo ulingqina kalonto entabeni kuba ndingayithetha le nto isisityhilelo samandla ngaphezu kwendalo ngenxa yokuvulwa kwamatywini asixhenxe kwaye lonke umbuzo oselizwini likaThixo. Ayeke bahambe njengoba benjalo angabuye bone bekungenjalo ekuqalekeni indalo loo nto kwakungenjalo kwaye kusayi kuba njalo ekugqibeleni kodwa phantsi kwemeko zangoku njengesitaka sikaThixo andizayi kuzibiza ngoba ndingumprofeti wakhe kodwa ndiyakholwa uba mhlawumbi uba ndizayi kuthunyelelwa loo nto ndandlalela yena ekufikeni kwakhe ngoko phantsi kwezimeko zangoku ndiya kuyalela ukuba ubuyele ekhayeni lakho nenkosikazi yakho ngoku uba onwabile ngenxa yayo khulisana abantwana benu ekuhlonelweni uThixo kodwa uThixo abe nenceba kuwe uba uthe wayenza loo nto kwakhona. Nifundise abantwana benu babangaze bayenze into efana naleyo nibakhulisele ekuhloleleni uThixo ke ngoku ngenxa yokuba nilolo hlobo lululo masihambe ngoku rhatya olukhulu esiphila kulo sifunele kubizo lwaphezulu olukuKristu apho zonke izinto ziya kuba nokwenzeka ndide ndinibone kwakhona ngokuhlwanje inkosi uThixo nisikelele ngokusithandazayo
nkosi
Thixo sisambulelo kuwe siyakudumisa. Wena usenguyehova omkhulu wavumela uMoses. UMoses lo mkhonzi nento eya kuyixelela abantu bakhe wayeThixo wamvumela ukuba abanike ukubhalwa kwencwadi yokwahlukana. UPawulos umposi lo mkhulu owayengumbhali wetestamente entsha njengokuba uMoses wayengowendala. UMoses wabhala imithetho nezigaba zexesha zemithetho. Abaninzi baprofeti amazwi abo afakelwa phakathi kuyo kodwa uMoses wabhala imithetho kwaye wena wamvumela ukubhala ukuba ababhalele umbhalo wencwadi yokwahlukana ngenxa yobulukhulu bezinto zabo. UPawulos ongcwele omkhulu ingumbhali wetestamente entsha ngokunjalo wayenokuyenza intetho enegunya enjalo yokuthi ndikuthetha phantsi kwezimeko ndim asiyiyo inkosi. Kunjalo namhlanje enkosi Thixo ekupheleni kwehlabathi njengokuba silapha phantsi kwenxeba kaThixo sisazi uba kwakutshanje sinoloku kuya kuphendula kubukho bakhe kwaye ngenxa yokuba wenze ukungaka nkosi ndiqinisekile ebutweni boba bantu bayakubambelela kuloo nto njengento evela kuwe. Kwaye ukungqina apha namhlanje ngabantu abaninzi abahleli apha abathi babona nokubona laa mqondiso phezu kwentaba apho ingelosi zenkosi zehlayo kwisakhwithe apho yathi yeza ingelosi yesixhenxe apho ukuthilwa kweemfihlelo ezisixhenxe kwasondululwa khona kwaye kwaloo ngelosinye ibhekise kwicala elinye kwakwintaba enye mhla kwathi kwathilwa oku Ngikho ngiyathandaza kuba abantu bangangagoduka benombulelo ukuba uThixo ethe wabanika olu babalo. Ndiyithethile nje mna Nkosi ngemvume. Kwaye ndithetha kuphela oko ngemvume Nkosi. Kwaye mabathi abantu babe nombulelo kangako ukuba bengasayi kuzama kusenza eso sono kwakhona. Kwaye banga abangephinde bazame ukwenza nasiphina isono koko bakuthande ngazo zonke iintliziyo zabo. Nkosi yenza ezilapho zibe zezonwabileyo. Kwaye banga bangakhula bakhulisele abantwana babo ekuhloneleni uThixo. Kuba umyalezo wam owawusentliziyweni yam uphuthiwe Nkosi. Ndenze konke endikwaziyo ukuba ndingenza njani na. Kwaye usathana ulwenam iiveki ezininzi neeyure kungekho kulala. Kodwa ngoku ndiyawuyalela Nkosi kwaba bantu uba bawufunde baze bahambe baphilele wena. Ndife oko Nkosi kusukile emagqini am ngoku basezandleni zakho. Ndiyathandaza ukuba ubasikelele. Sikelela ezithefu Nkosi ithe zabekwa apha phezulu ize zabagulayo nabaxhwalekileyo. Banga obusuku ungababona unamandla. Ubusuku obunamandla apho wonke umntu ayakuphiliswa khona. Ndife oko Nkosi sikelele sonke.
May we go in peace. Happy rejoicing because the God of creation has showed us since the beginning and has extended to us and our mess that we're in His grace again in this last days. Oh, great and eternal God, how we thank you,
Lord. Amen.
I love him. I love him because he first loved me and purchased my son.
Oku ndikuthetha ngoku ze balungiselele baqonde oku kuya kwabo balandela nomyalezo kuphela. O nonwabile ndinixele inyaniso itho iNkosi konke ukuphuma. Ngoku masibe ngenyawo siphakamise izandla zethu njengoba silicula kwakhona. Ndiyamthanda, ndiyamthanda ngenxa yobabalo lwakhe, ndiyamthanda ngenxa yenxeba yakhe, ndiyamthanda ngenxa yelizwi lakhe kwaye ilizwi leNkosi leza kwaprofeti.